Blog Talk Radio.
Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it. Sing out, let it rain, let it rain. Open up the gates of heaven, let it rain,
let it rain,
let it rain. Open up the gates of heaven.
Come on.
Rejoice. Clouds and thick darkness surround him. Righteousness and justice are the foundation of his throne. Fire goes before him and consumes his foes on every side. His lightning lights up the world. The earth sees and trembles. The mountains melt like wax before the Lord. Before the Lord of all the earth, the heavens proclaim his righteousness, and all people will see his glory. Oh, we want to see your glory, God. Oh, God, we want to see your glory. You want to see his glory? Lift your voices. Lift your hands. We want to see your glory.
Hallelujah. We are live. This is the Prophecy at the Midnight Hour, broadcasting live out of Rockville, Maryland, a suburb of our nation's capital, Washington, D.C., the capital of the United States of America. In this evening's segment, we have a message from the mighty prophet of the Lord, the Elijah amongst us, to share a very powerful message. This is the day of Melchizedek, the day of light, or the day of Melchizedek, the day of light. This is a mystery in the scriptures, detailed by Paul in Hebrews chapter 6 and also all of Hebrews chapter 7. And we see Melchizedek also in Genesis with Abraham, a mystery to the church where the Lord will share the secrets of the kingdom of God to the children of the Lord directly from the throne of the Lord, and we will hear the message of the Lord from the mighty prophet Dr. David O'War very shortly in this segment. also joining by phone. We thank the Lord for the time and the contribution and the participation and long-suffering of Pastor Jose Bobadilla. We thank you very much, Pastor Jose, from the California altar. And we will run this segment after a brief introduction all the way to the close of this evening's program. And before we do, and before we kick it off, Pastor Jose, what has the Lord put on your heart as this day of Melchizedek, this day of light, also known as the day of rapture, the wedding supper of the Lamb? What would you share with the listeners this evening, precious listeners all throughout the United States and the globe? Pastor Jose.
Amen, Pastor Lou. Thank you so much. Amen. And shalom. And shalom to all the precious saints that are tuned in and or will be tuned in later on as the show is archived and the Lord may allow for those to listen to the message of the Lord through his mightiest prophet, Dr. David Owor. This is a very powerful time, precious saints, and a very powerful message as we are seeing the scriptures of the Lord coming to life, being revealed to us by the mighty Holy Spirit, which is among us. And as we prepare for the mighty, mighty pastoral minister international conference that was called by the Lord, we are seeing many things going on in the world that are pointing to the return of the Messiah, that the Lord himself spoke about very clearly in the mighty prophecy that the Lord gave on the Mount of Olives to his disciples. And we are seeing all these things, precious saints, in real time. We are seeing earthquakes, major earthquakes happening throughout the globe, as we just seen China have one, and many deaths and much damage to that nation. We are seeing wars and rumors of wars as we see Israel with the Palestinians, and this has been going on already for some time now. We are seeing this group that has been running amok through the Middle East, causing chaos, which is ISIS, this caliphate that is just came out of nowhere, causing destruction and heading towards Israel. And we know what all this is coming about. We know what will come to this as all these things surround the nation of Israel, as we know that the Messiah will soon come to take his church, and his focus will be to the Jewish people, as the oil and the wine church will be partaking in heaven in the marriage supper of the Lamb. Amen. Precious saints, we must now repent. We must return to the Lord, as these are the messages of the Lord, the warning signs of the Lord, the warning messages of the Lord to the church globally, precious saints. We must return to the Lord in righteousness and holiness. We have a mighty prophet among us who is coming to warn the nations, to restore the altar of the Lord, to prepare the oil and the wine church, to prepare the church for the coming of the Messiah. Thank you, Pastor Lou.
Amen. Thank you, Pastor Jose. And it's true, precious listeners, and you've heard it repeated many times here on all of the radio segments, the crux of the issue at hand, is to prepare for the coming of the Messiah. The Lord has been gracious, and he's shared all of the signs and wonders in the Gospels with Matthew in chapter 24. We have seen them come to pass with our own eyes. We have people in our own offices in the secular world running around in fear and panic from Ebola. We do have the wars and the rumors of war where Ukraine and the saber rattling is nonstop. We have the black horse and the economic crisis that continues to squeeze austerity out of nations that can no longer even afford basic amenities anymore. We see the signs all around us. The Lord told us well in advance, and in addition, he sent his mighty prophet to warn the nations, to warn the church, to awaken the bride, to prepare to repent from sin. It's time to enter into the kingdom of God. It's time to prepare for the coming of the Messiah. The segment that we will hear from the Lord, this is the day of Melchizedek. This is the day of light. This is the day of rapture. And these are the secrets of the kingdom of God. And we are all very, very blessed to hear and to participate. And it is our prayer in agreement that the Lord would open the spiritual ears of all the precious listeners that he brings forth, as well as the spiritual eyes that they would see, they would understand with their hearts, convert, repent and reform, and enter into the kingdom of God in Jesus' mighty name. And with that, let's go to the segment, The Mighty Prophet. This is the day of Melchizedek. This is the day of light, the message of the Lord. Shalom.
Listen very carefully.
Sikiliza kwa makinifu sana.
The message I'm going to give today.
Ujumbe ambao ninaenda kupeana hivi leo.
Is based on a vision of the Lord.
Unarejelea maono ya Bwana.
That the Lord presented to me.
Ambayo Bwana aliniletea.
Today is going to be very deep.
Leo inaenda kukua ya vilindini sana.
Extremely deep.
Ya vilindini sana.
Today.
Leo.
It is going to be very, very deep.
Inaenda kukua ya kiundani ya vilindini sana.
So it's important.
Kwa hivyo ni muhimu.
That you follow this.
Kwamba ufuate haya.
Wherever you are.
Popote ulipo.
In the name of Jesus.
Kwa jina la Yesu.
Listen, precious people.
Sikilizeni watu wa dhamani.
This is the vision I'm describing.
Haya ndiyo maono ambayo ninaelezea.
It was in a mighty vision of the Lord.
Ilikuwa katika maono makuu ya Bwana.
And the Lord stole me away.
Na ye Bwana akaniiba.
And when he stole me away.
Na aliponiiba.
Then I saw the vision of God Almighty.
Kisha nikaona maono ya Bwana Mungu mkuu mwenyezi.
And in that vision.
Na katika hayo maono.
The Lord he wrote on a piece of paper.
Bwana aliandika katika kipande cha karatasi.
And when he wrote on that piece of paper.
Na alipoandika katika kipande hicho cha karatasi.
Then he drew that piece of paper very close to my face.
Kisha akakisongeza hicho kipande cha karatasi karibu sana na uso wangu.
And when he drew that piece of paper very close to my face.
Na wakati aliposongeza hicho kipande cha karatasi karibu sana na uso wangu.
Then I realized it was written on.
Kisha nikatambua kwamba kilikuwa kimeandikwa.
In that vision of the Lord.
Katika hayo maono ya Bwana.
And as I saw the writing.
Na jinsi nilivyoona maandishi.
I began to read them.
Nikaanza kuyasoma.
What did I read?
Je, nilisoma yapi?
On that white glorious piece of paper.
Katika hicho kipande cha karatasi cheupe cha utukufu.
This time around.
Wakati huu sasa.
That piece of paper was typed.
Hicho kipande cha karatasi kilikuwa kimepigwa chapa.
I know you are familiar with the vision of the handwritten note of God.
Najua kwamba mwaelewa yale maono ya ile kipande cha karatasi kilichoandikwa kwa mkono na Mungu.
Of 11th of May.
Ya tarehe moja ya mwezi wa Mei
2009 from France in Paris.
Mwaka 2009 nikiwa Faransa kule Paris.
When the Lord showed me a written note.
Wakati Bwana aliponionyesha kipande cha karatasi kilichoandikwa.
But that was handwritten with an ink pen.
Lakini hiyo ilikuwa imeandikwa kwa mkono kutumia kalamu ya wino.
But this time around.
Lakini wakati huu sasa.
On November 14th.
November tarehe 14,
2010.
Mwaka 2010.
This note.
Hiki kijikaratasi.
Was typed.
Ilikuwa imepigwa chapa.
And in that vision.
Na katika hayo maono.
I began to read it.
Nikaanza kukisoma.
And when I began to read it.
Na nilipoanza kukisoma.
From the left to the right.
Kuanzia upande wa kushoto kwenda upande wa kulia.
This is what it says.
Hivi ndivyo ilivyosema.
It said.
Ilisema.
Melchizedek's day.
Siku ya Melchizedeki.
Is known as the day of light.
Yajulikana kama siku ya nuru.
Let me repeat this.
Hebu nirudie haya.
Melchizedek's day.
Siku ya Melchizedeki.
Is known as the day of light.
Yajulikana kama siku ya nuru.
And then I woke up.
Kisha nikaamuka.
So this is what I want to walk through.
Kwa hivyo haya ndiyo nitakayo kuyapitia.
And it's going to be very, very, very deep.
Na inaenda kukua ya kilindini sana sana.
So when the Lord, he said.
Kwa hivyo Bwana aliposema.
Melchizedek's day.
Siku ya Melchizedeki.
Is known as the day of light.
Yajulikana kama siku ya nuru.
What is the message?
Je, ujumbe ni upi?
What is the revelation?
Je, ufunuo ni upi?
And I said.
Na nikasema.
Catch these things.
Shika haya mambo.
You will not find them anywhere else.
Hamuta yapata mahala popote pengine pale.
Write, record, do anything you can.
Andika, nukuu, fanya chochote uwezeshwacho.
This can only come from the throne of God Almighty.
Hii yaweza tu kutoka katika kiti cha enzi cha Mungu Mkuu Mwenyezi.
So listen, precious people.
Kwa hivyo sikiza watu wa dhamani.
When the Lord said.
Wakati Bwana aliposema.
That Melchizedek's day.
Kwamba siku ya Melchizedeki.
Is known as the day of life.
Yajulikana kama siku ya nuru.
What is the message?
Je, ujumbe ni upi?
I want to begin step by step.
Nataka nianze hatua kwa hatua.
Baby steps.
Hatua za kitoto.
And at the end of this service.
Na mwisho wa ibada hii.
All people tuned in from Australia.
Watu wote ambao wanasikiliza kupitia katika mtandao. Australia
and Europe, Washington, wherever they are.
Na Europa, Washington, popote walipo.
At the end of this service.
Mwisho wa ibada hii.
You will be very, very clear.
Mutakuwa wazi, wazi kabisa.
On what the Lord is saying.
Kuhusiana na kila ambacho Bwana anasema.
To the church.
Kwa kanisa.
At this hour.
Kwa saa hii.
Now listen to me.
Sasa nisikize.
First of all,
kwanza kabisa,
I was very stunned.
Nilistaajabishwa.
Because Melchizedek,
maana Melchizedeki,
in the Bible,
katika Biblia,
is kind of hidden.
Ni kana kwamba amefichika.
Those are the segments of the Bible.
Hizo ndizo sehemu za Biblia.
At which the Bible went silent.
Ambazo Biblia ilinyamaza kwazo.
Why?
Kwa nini?
Because today,
kwa sababu leo,
I am going to take you.
Ninaenda kuwapitisheni.
When the Lord discharged Melchizedek.
Wakati Bwana alipomtoa Melchizedeki.
Released him.
Alimwachilia.
To come and encounter mankind.
Aje akutane na mwanadamu.
And we will build on that.
Na tutajenga juu ya hiyo.
And you see how it is so pertinent.
Na utaona jinsi ambavyo ni muhimu sana.
Relevant.
Iko na umaana.
To the precious coming of the Messiah.
Kwa kukuja kwa dhamani kwa Masihi.
I was very shocked.
Nilishangazwa.
Precious people.
Watu wa dhamani.
Because.
Kwa sababu.
The Bible says.
Biblia yasema.
That when Melchizedek encountered Abraham.
Kwamba Melchizedeki alipokutana na Abrahamu.
As we are going to read.
Jinsi tukakavyosoma.
Then he disappeared.
Kisha akapotea.
And then the Bible became silent on him.
Alafu Biblia inanyamaza kumuhusu.
After encountering Abraham.
Kwa hivyo baada ya kukutana na Abrahamu.
They began to search.
Wakaanza kutafuta.
Where did he come from?
Je, alitoka wapi?
They began to look for.
Waka kumtafuta.
Any information regarding him?
Habari zozote kumhusu.
And the Bible went silent.
Na Biblia yaenda katika ukimya.
Bible says,
Biblia yasema,
any records of his genealogy could not be traced.
Nakala zozote kuhusiana na uzao wake hazingeweza patikana.
So for me,
kwa hivyo kwangu mimi,
this vision shocked me.
Haya maono yalinishangaza.
That the Lord is now bringing him back.
Kwamba Bwana sasa anamleta tena.
As being central to the church.
Kama msingi kwa kanisa.
But I want to begin by taking you to the first scripture.
Lakini nataka nianze kwa kuwapelekeni kwa andiko la kwanza.
Turn with me wherever you are.
Geuka pamoja nami popote pale ulipo.
To the book of Genesis chapter 14.
Katika kitabu cha Mwanzo 14.
Verses 17 to 20.
Mstari wa 17 mpaka wa 20.
Genesis 14.
Mwanzo 14.
I am reading from verses 17 to 20.
Ninasoma tokea mstari wa 17 hadi wa 20.
And he says,
Nana sema,
after Abram returned from defeating Kedorlaomer and the kings allied with him,
Abramu aliporudi baada ya kumshinda mfalme Kedorlaoma na wale wafalme waliojiunga naye,
the king of Sodom came out to meet him.
Mfalme wa Sodoma akatoka kwenda kumlaki.
In the valley of Shaveh.
Katika bonde la Shaveh.
That is king's valley.
Yani bonde la mfalme.
Verse 18.
Mstari wa 18.
Then Melchizedek.
Ndipo Melchizedeki.
King of Salem.
Mfalme wa Salemu.
Brought out bread.
Alipoleta mukate.
And wine.
Na divai.
He was priest of God Most High.
Alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana.
And he blessed Abraham.
Naye akambariki Abrahamu.
Saying.
Akisema.
Blessed be Abraham.
Abarikiwe Abrahamu.
By God Most High.
Na Mungu aliye juu sana.
Creator of heaven and earth.
Muumba wa bingu na inchi.
And blessed be God Most High.
Na abarikiwe Mungu aliye juu sana.
Who delivered your enemies into your hands.
Ambaye amewaweka adui zako mkononi mwako.
Then Abram gave him a tenth of everything.
Ndipo Abramu akampa Melkizedeki sehemu ya kumi ya kila kitu.
Let us stop there for a moment.
Hebu tukome hapo kwa dakika kadhaa.
There are some key things I'm going to walk through today in that scripture.
Kuna mambo ya msingi ambayo naenda kupitia kwayo katika hilo andiko leo hii.
That you may understand.
Kwamba mupate kuelewa.
The revelation of that vision of the written note.
Ufunuo wa hayo maono ya kijikaratasi kilichoandikwa.
Number one, you see.
Kwanza kabisa unaona.
That Melchizedek appears.
Kwamba Melchizedeki anakuja.
And when he appears to mankind.
Na anapokujia mwanadamu.
When he appears to Abraham.
Wakati anapomkujia Abrahamu.
He comes, he removes.
Anakuja na anatoa.
Bread and wine.
Mukate na divai.
So we are going to focus on that bread and wine.
Kwa hivyo tunaenda kulenga kwa hiyo mukate na divai.
In this message today.
Katika ujumbe huu wa leo.
And also.
Na pia.
We are going to focus on this light that the Lord talked about.
Tunaenda kulenga kwa hii nuru ambayo Bwana alinena kuihusu.
But real quick.
Lakini kwa haraka zaidi.
You can clearly see.
Unaweza kuona kwa wazi wazi.
That Melchizedek.
Kwamba Melchizedeki.
When he appears to the church.
Anapolijia kanisa.
He comes as king of Salem.
Anakuja kama mfalme wa Salemu.
And if you look very carefully.
Na ukiangalia kwa umakinifu zaidi.
Where is this dominion of Salem?
Je, huu utawala wa Salemu uu wapi?
Where is this kingdom of Salem?
Je, ufalme huu wa Salemu uu wapi?
Very soon you will see it.
Hivi karibuni utaiona.
But apart from being king of Salem.
Lakini kando na kukua mfalme wa Salemu.
We also see.
Pia tunaona.
That he has another crown.
Kwamba anayo kirauni ama taji nyingine.
As priest of God Most High.
Kama kuhani.
He has two offices.
Kwa hivyo anazo ofisi mbili.
The kingly office.
Afisi ya kifalme.
And the priestly office.
Na afisi ya kikuhani.
This Melchizedek.
Huyu Melchizedeki.
And that was quite an abnormality.
Na hiyo ilikuwa si kitu cha kawaida.
That was not common.
Hiyo haikukua kitu cha kawaida.
Because you know.
Kwa sababu wajua.
For example.
Kwa mfano.
We know that Samuel, the prophet of the Lord.
Tajua kwamba Samueli nabii wa Mungu.
Anointed the king.
Aliwapaka mafuta wafalme.
We know that the priests had to help the king.
Tajua kwamba makuhani ilibidi wasaidie wafalme.
The offices were separated.
Hizo ofisi zilikuwa zimetenganishwa.
And yet for this Melchizedek.
Na ili hali kwa huyu Melchizedek.
We see that he's wearing two crowns.
Tunaona kwamba amevalia taji mbili.
He's working in two offices.
Anafanya kazi katika afisi mbili.
The kingly office.
Afisi ya kifalme.
And the priestly office.
Na afisi ya kikuhani.
And later on.
Na badae.
We are going to discuss every detail.
Tunaenda kusemezana kila kipenge.
And you'll never forget this day.
Na utawahi kuisahau siku hii.
On this note.
Katika hicho kiwango.
Turn with me to Hebrews chapter 7.
Geuka pamoja nami kwa waraka wa Ibrania mlango ni wa 7.
Still on the note.
Pale pale katika hicho kiwango.
Of trying to understand.
Ya kujaribu kuelewa.
Who is this Melchizedek?
Je, huyu Melchizedek ni nani?
But the Lord now tells me.
Kwamba sasa Bwana yua niambia.
Let me tell you, precious people.
Hebu niwaambieni watu wa dhamani.
I love the Lord.
Ninampenda Bwana.
I want to announce here.
Nataka nitangaze hapa.
That for me.
Kwamba kwangu mimi.
I love the Lord.
Nampenda Bwana.
Why?
Kwa nini?
Because.
Kwa sababu.
Such a conversation.
Mazungumzo kama hayo.
That type of conversation.
Aina hiyo ya mazungumzo.
In this hour in the church.
Katika saa hii kwa kanisa.
Can easily bring a church into the kingdom of God.
Kwa haraka sana yaweza kuleta kanisa katika ufalme wa Mungu.
I love Jesus.
Nampenda Yesu.
For that unmerited grace.
Kwa hiyo neema siyo stahili.
So let us go to Hebrews chapter 7 real fast.
Kwa hivyo hebu tusome waraka kwa Waebrania mlango wa 7 kwa haraka sana.
That you may see who this Melchizedek is.
Ili upate kuona huyu Melchizedek ni nani.
I'm reading from verse 1.
Nasoma tangia mstari wa kwanza.
Once we will understand who he is.
Kisha tutakapo elewa yeye ni nani.
Then we will understand the gravity of his day.
Basi tutaelewa uzito wa siku yake.
The gravity of his message.
Uzito wa ujumbe wake.
Hallelujah.
Hallelujah.
Hebrews chapter 7.
Waibrania mlango ni wa 7.
Verses 1 on.
Mstari wa kwanza kuendelea.
He says.
Anasema.
This Melchizedek.
Kwa kuwa huyu Melchizedek.
Was king of Salem.
Alikuwa mfalme wa Salemu.
And priest of God most high.
Na kuhani wa Mungu aliye juu sana.
He met Abraham.
Aliyekutana na Abrahamu.
Returning from the defeat of the king.
Akirudi katika kuwashinda hao wafalme.
And blessed him.
Naye Melchizedek akambariki.
And Abraham gave a tenth of everything to him.
Abrahamu alimpa sehemu ya moja ya kumi ya kila kitu.
First.
Kwanza.
His name means king of righteousness.
Jina hilo maana yake ni mfalme wa haki.
Then also.
Na pia.
King of Salem.
Mfalme wa Salemu.
Means king of peace.
Maana yake mfalme wa amani.
I cannot continue.
Siwezi kuendelea.
I have to restrain me.
Inabidi nijizuilie.
Because.
Kwa sababu.
You see there.
Waona hapo.
That first.
Kwamba kwanza.
His name means.
Jina lake la maanisha.
King of righteousness.
Mfalme wa haki.
Hallelujah.
Hallelujah.
And number two.
Na jambo la pili.
King of Salem.
Mfalme wa Salemu.
Meaning King of Shalom.
Kumaanisha mfalme wa Shalomu.
King of Peace.
Mfalme wa Amani.
But I know.
Lakini najua.
Of the Prince of Peace.
Kuhusu mfalme wa Amani.
So I'm already beginning to understand in my head.
Kwa hivyo tayari nimeanza kuelewa moyoni mwangu.
Where this is heading to.
Hii inaelekea wapi.
Because he says.
Kwa sababu anasema.
He is the king of Salem.
Yeye ndiye mfalme wa Salemu.
Jerusalem.
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 Which also means king of peace.
Ambayo pia yamaanisha mfalme wa amani.
Verse 3.
Mstari wa 3.
Without father or mother.
Hana baba wala mama.
Without genealogy.
Hana ukoo.
Without beginning of days.
Hana mwanzo wa siku.
And end of life.
Wala mwisho wa uzima.
Like the son of God.
Kama mwana wa Mungu.
He remains priest of God.
Yeye abaki mfalme wa Mungu.
Forever.
Milele.
Hallelujah.
Hallelujah.
Now I begin to understand.
Sasa naanza kuelewa.
My head.
Kichwa changu.
Is beginning to calculate.
Inaanza kupiga hesabu.
Where this thing is heading to.
Hiki kitu chaelekea wapi.
He says.
Anasema.
They looked.
Walitafuta.
I was shocked.
Nilishangazwa.
When the Lord finally tells me.
Wakati atimaye Bwana ananiambia.
That Melchizedek's day.
Kwamba siku ya Melchizedeki.
Is known as the day of life.
Yajulikana kama siku ya nuru.
I said Allah.
Nikasema Allah.
I have to go back and find out. I thought this was for the Old Testament.
Itabidi niende ni utafute. Nilifikiria hii ni agano la kale.
So I have to go and find out.
Kwa hivyo inabidi niende ni tafute.
How does this relate to now?
Je, hii inahusianaje na sasa?
And to the message you sent me with.
Na kwa ujumbe alionituma nao.
And so you now begin to see.
Na kwa hivyo sasa unaanza kuona.
You see him adorning him.
Unaona akimrembesha.
He's crowning him.
Anampatia taji.
Entrusting him.
Anamvisha.
He says.
Anasema.
That first of all.
Kwamba kwanza kabisa.
He is wearing the robe of righteousness.
Amevalia bri ya haki.
He is the king of righteousness.
Yeye ndiye mfalme wa haki.
He is adorning the crown of righteousness.
Anavalishwa hiyo taji ya uhaki.
And secondly.
Na pili.
He says.
Anasema.
When he says that he is king of Salem.
Wakati aliposema kwamba ni mfalme wa Salemu.
It means that he is the king of peace.
Inamaanisha kwamba ndiye mfalme wa amani.
And when you read carefully.
Na wakati unasoma kwa makinifu.
He says but his records.
Anasema lakini na kala zake.
If you go to the INS.
Ukienda kwa INS.
The Immigration and Naturalization Services.
Katika ile huduma za uhamishaji.
Where all people's records are kept.
Ambapo na kala za watu wote uwekwa.
Or when you go to the Ministry of Immigration of Kenya.
Ukienda katika wizara ya uhamishaji hapa Kenya.
Or the Ministry of Immigration in the UK.
Au katika wizara ya uhamishaji kule UK.
And start looking for his records.
Na uanze kutafuta nakala zake.
Just looking.
Ukitafuta.
Opening pages.
Ukifungua kurasa.
He says.
Anasema.
You will find nothing.
Hautapata chochote.
And yet.
Na ilihali.
Without genealogy.
Bila uko.
He says.
Anasema.
He has no beginning of days.
Hana mwanzo wa siku.
And he has no end of life.
Na hana mwisho wa maisha.
God tells me.
Hiyo inaniambia.
That his reino.
Ya kwamba reino yake.
His kingdom.
Ufalme wake.
Has no limit.
Haina mipaka.
Has no boundary.
Haina mipaka.
His kingdom.
Ufalme wake.
Is eternal.
Ni wa milele.
I don't know where eternity ends.
Sisi umilele unaishia wapi.
And I don't know where eternity begins from.
Sisi umilele inaanzia wapi.
So his kingdom.
Kwa hivyo ufalme wake.
Is eternal.
Ni wa milele.
And his priesthood.
Na ukuhani wake.
Is eternal.
Ni wa milele.
Today. I am beginning to calculate.
Leo ninaanza kupiga hesabu.
In my mind.
Katika mawazo yangu.
And I begin to see it now clearer.
Na ninaanza kuiona wazi kabisa.
Where the Lord is speaking to this blessed church.
Kile ambacho Bwana analinenea ili kanisa lilobarikiwa.
And that's why I told you.
Na ndio sababu niliwaambia.
Catch this one.
Shikeni hii hapa.
You will not get it anywhere else.
Hamutaipata popote pengine pale.
Listen to this now.
Sikiliza haya sasa.
He says.
Anasema.
His kingdom is eternal.
Ufalme wake ni wa milele.
And listen to me.
Lakini nisikize.
So when he says.
Kwa hivyo anaposema.
That Jerusalem.
Kwamba Jerusalem.
He is the king. Melech. In Hebrew, king is Melech.
Katika Kiebrania, mfalme ni Melech.
Anyhow.
Hata hivyo.
You begin to see that the dominion of Salem.
Unaanza kuona kwamba utawala wa Salemu.
That place called Salem.
Hapo mahali paitwapo Salemu.
That kingdom.
Hiyo ufalme
of Salem,
ya Salemu,
must be a place,
lazima pawe ni mahali,
that is eternal,
ambapo ni pa milele.
Because
kwa sababu
his kingdom,
ufalme wake,
is eternal,
ni wa milele.
So that means,
kwa hivyo hiyo inamaanisha,
this Salem must be an eternal place.
Hii Salemu lazima iwe ni mahali pa milele.
I know your mind is operating like mine right now.
Najua mawazo yako yafanya kazi kama yangu sasa hivi.
And you are beginning to calculate.
Na unaanza kupiga hesabu.
And you say, this Jerusalem he talks about.
Na unasema hii Yerusalemu anayonena kuihusu.
This must be the new Jerusalem.
Hii lazima iwe ni Yerusalemu mpya.
The city of God.
Mji wa Bwana.
The home of the righteous.
Makao ya wenye haki.
So you see where we're heading to.
Sasa maona pale tunaelekea.
You begin to understand.
Unaanza kuelewa.
That on that November 14th.
Kwamba katika hiyo November tarehe 14.
God Almighty spoke big.
Mungu mkuu mwenyezi alinena kwa ukuu.
To the church.
Kwa kanisa.
But let me continue just a little bit and then I'll open up for you this.
Lakini wacha niendele kidogo kisha nitafunulieni haya.
Because today.
Kwa sababu leo.
I will branch out with the bread.
Nitaondoka pale kwa mkate.
Why did he appear and remove bread?
Je, ni kwa nini anakuja na anatoa mkate?
And then why the wine?
Alafu tena kwa nini divine?
I will also branch out with the wine.
Pia, nitaelezea zaidi kuhusiana na divine.
And as we begin now to settle down.
Na tunapoanza sasa kutulia chini.
Then I'll bring up the light now.
Kisha nitaichipukiza nuru sasa.
What is this light is talking about?
Je, hii nuru anayonena kuihusu ni gani?
And what is this day of light?
Na je, hii siku ya nuru ni gani?
Which day is this?
Ni siku ipi hii?
This is incredible.
Hii haiaminiki.
My heart is overflowing with joy.
Moyo wangu unatiririkwa kwa furaha.
Because I know out of here.
Kwa sababu najua kutokana na hapa.
Come the bride of Christ.
Aja biarusi wa Kristo.
Out of this message.
Kutoka kwa ujumbe huu.
The bride will be found today.
Bi Kristo atapatikana leo hii.
Eh. So let us read a little bit.
Kwa hivyo hebu tusome kidogo zaidi.
We feel that he is eternal.
Tumeona kwamba ni wa milele.
Hebrews.
Waibrania.
Chapter 7.
Mlango ni wa saba.
And he says.
Na anasema.
Like son of God.
Kama mwana wa Mungu.
He remains a priest forever.
Yeye adumu kuhani hata milele.
Hebrews chapter 7 verse 4.
Waraka wa Ibrania mlango wa saba mstari wa ine.
Just think of how great he was.
Tazama jinsi alivyokuwa mkuu.
Even the patriarch Abraham gave a tenth of all the plunder.
Hata Abrahamu baba yetu mkuu alimpa moja ya kumi ya nyara zake.
To him.
Yeye.
Now.
Sasa.
The law requires that the descendants of Levi who become priests to collect a tenth from the people.
Sheria inawaagiza wana wa Lawi wale ambao hufanyika makuhani hupokea sehemu moja ya kumi kutoka kwa watu ambao ni ndugu zao.
That is their brothers.
Hao ndio ndugu zao.
Even though their brothers are descendants from Abraham.
Ingawa wao ni wazao wa Abrahamu.
This man,
huyu Melchizedeki,
however,
ingawa,
did not trace his descendant from Levi.
Hakufuatia ukoo wake kutoka kwa Lawi.
Yet he collected a tenth from Abraham.
Lakini alipokea moja ya kumi kutoka kwa Abrahamu.
And blessed him.
Na kumbariki yeye.
Hallelujah. And blessed him he who had the promise.
Na kumbariki yeye aliyekuwa na zile ahadi.
Look at this.
Tazama haya.
Melchizedek brings in a priesthood.
Analeta ukuhani.
He brings in a priesthood.
Anauleta ukuhani.
That is also shared with kingship.
Ambao pia umeshirikishwa na ufalme.
But this priesthood.
Lakini ukuhani huu.
He now comes out and tells us it is eternal.
Sasa anajitokeza na kusema ni wa milele.
And when he comes,
na wakati anapokuja,
Abraham the patriarch,
Abrahamu baba yetu,
he that had the promise,
yeye aliyekuwa na ahadi,
Abrahamu recognizes him,
anamtambua,
and you see Abraham demarcating the hierarchy.
Na unaona Abrahamu akiutambua ule mfululizo
demarcating the hierarchy.
Anautambua ule mfululizo wa mpangilio.
And Abraham recognizes.
Na Abrahamu anatambua.
That this man.
Kwamba huyu mutu.
Is more superior than I.
Yeye ni wa kiwango cha juu kuniliko.
This one here.
Huyu hapa.
Is from on high.
Ametoka juu.
Let me run and give him a tenth.
Wacha nikimbie nikampatie fungu la kumi.
I know many pastors have used this to preach money.
Ninajua wachungaji wengi wametumia hii kuhubiri pesa.
It is not about that.
Haihusiani na hiyo.
It has nothing to do with earthly blessings.
Haina chochote kuhusiana na baraka za kidunia.
I am going to talk about the earthly blessing Abraham was given.
Ninaenda kunena kuhusu baraka za kidunia ambazo Abrahamu alipewa.
But focus on this.
Lakini tazama haya.
Abraham goes and covenants with him.
Abrahamu anaenda na kutengeza agano na yeye.
In other words, Abraham is saying,
kwa maneno mengine, Abrahamu yuasema,
I recognize your authority.
Na yatambua mamlaka yako.
And from today on,
na kuanzia leo kuendelea,
I enter into kinship.
Ninaingia katika maagano.
I am entering into kinship with you.
Ninaingia katika maagano na wewe.
And then he mentions here,
alafu anataja hapa,
that Abraham who had the promise,
kwamba Abrahamu aliyekuwa na ahadi,
now is able to go still and be blessed by him.
Kwamba anaweza kuenenda na bado abarikiwe na yeye.
And it is obvious that the greater blesses the lesser.
Na ni wazi kabisa kwamba aliye mkuu humbariki aliye mdogo.
Let us move on.
Hebu tuendelee.
And he says,
na anasema,
this man, however,
huyu mtu hata hivyo,
did not trace his descendant from Levi.
Hakufuatia ukoo wake kutoka kwa Lawi.
Yet he collected a tenth from Abraham.
Lakini alipokea moja ya kumi kutoka kwa Abrahamu.
And blessed him.
Na kumbariki yeye.
He that had the promises.
Yeye aliyekuwa na zile ahadi.
And without a doubt.
Na wala bila shaka.
The lesser person is blessed by the greater.
Kwamba mdogo hubarikiwa na aliye mkuu kuliko yeye.
Verse 9.
Mstari wa tisa.
He says, one might even say,
mtu anaweza hata kusema,
that Levi who collects a tenth,
kwamba Lawi ambaye upokea fungu la kumi,
paid the tenth through Abraham.
Alitoa hiyo sehemu moja ya kumi kupitia kwa Abrahamu.
Because when Melchizedek,
kwa sababu Melchizedeki,
met Abraham,
alipokutana na Abrahamu,
Levi was still in the body of his ancestor.
Lawi alikuwa bado katika viuno vya baba yake.
Listen, let me explain this carefully.
Sikiliza, hebu nieleze haya kwa umakini.
I am trying to elucidate.
Ninajaribu kuiweka wazi.
To open up.
Kufungua.
This Melchizedek.
Huyo Melchizedeki.
But now you may understand this revelation.
Kwamba sasa mpate kuelewa huu ufunuo.
When you say it.
Aliposema.
Melchizedek's day.
Siku ya Melchizedeki.
Is known as the day of life.
Yajulikana kama siku ya nuru.
If you will understand who Melchizedek is.
Kama utaelewa Melchizedeki ni nani.
Then you will be able to, without a doubt.
Basi, bila shaka.
You will be able to understand the gravity of his day.
Utaweza kuelewa uzito wa siku yake.
And then.
Halafu.
You will also be able to understand why his day is connotated, is marked, is cataloged as the day of light.
Pia utaweza kuelewa ni kwa nini siku yake imetiwa alama, imewekwa alama kwamba ni siku ya nuru.
And he says,
na anasema,
that at the time when Melchizedek encountered Abraham,
kwamba wakati ule Melchizedeki alipokutana na Abrahamu,
and brought forth this priesthood,
na akaleta huu ukuhani,
that he said,
aliyosema,
Moses did not even ever talk about,
Musa hata hakuwahi kuongea kuhusu,
when he brought in this priesthood,
alipomletea huu ukuhani,
of the order of Melchizedek,
ya mpangilio wa Melchizedeki,
Levi was still in the body of his ancestors,
Lawi alikuwa bado ako katika kiuno cha babu yake.
That,
hiyo,
that is the key.
Hiyo ndiyo ufunguo.
If you want to understand where the key is that one.
Kama unataka kuelewa pale ufunguo ulipo, basi ndiyo huo.
We know it too well.
Tajua vyema kabisa.
That the Levitical priesthood would come.
Kwamba ukuhani wa Kilawi ungekuja.
We are talking about the Aaronic priesthood, Aaron and his son.
Tunanena kuhusu ukuhani wa Haruni, Haruni pamoja na wanawe.
I don't want to jump the gun.
Sitaki nirushe bunduki.
We will see.
Tutaona.
That the Levitical priesthood used to enter with blood.
Kwamba ukuhani wa Kilawi ilikuwa ikiingia na damu.
They were required.
Walikuwa wanahitajika.
To enter with the blood.
Kuingia na damu.
To enter with blood.
Kuingia na damu.
Into the Holy of Holies.
Katika patakatifu patakatifu.
In order to speak for the people.
Ili waweze kunena kwa niaba ya watu.
Listen, precious people.
Sikilizeni watu wa dhamani.
I want now to focus.
Nataka sasa nilenge.
Slowly by slowly.
Pole pole, hatua kwa hatua.
On some little aspects of his day.
Kuhusu vipenge kidogo vya siku yake.
But then come back to him.
Lakini tena nimurudie.
Just a little touch there and then come back to him again. And then we will go back to light.
Kidogo kidogo tu kumuguzia, alafu nitarudi kwake. Kisha turudi kwa ile siku ya nuru.
Precious people.
Watu wa dhamani.
The day of light.
Siku ya nuru.
Light.
Nuru.
I am also aware.
Pia ninajua.
Of a scripture here.
Kwa andiko hapa.
That speaks about.
Linalonena kuhusu.
He that owns the light.
Yeye aliye na nuru.
When he says.
Kisha kasema.
The day of light.
Siku ya nuru.
Melchizedek's day.
Siku ya Melchizedeki.
Is known as the day of light.
Yajulikana kama siku ya nuru.
What exactly did he mean?
Je, alimanisha nini hasa?
Allow me to touch a little bit then I come back to him.
Niruhusu niguzie tu kidogo kisha nimrudie.
John chapter 1 verse 1.
Yohana mlango wa kwanza mstari wa kwanza.
I am coming back to Hebrew, but let's go to John chapter 1 verse 1.
Ninarudia wa Ibrania, lakini wacha twende kwa Yohana mtakatifu moja mstari wa kwanza.
John 1:1.
Yohana moja moja.
This is what he says.
Hivi ndivyo anavyosema.
In the beginning was the word.
Hapo mwanzo alikuweko neno.
And the word was with God.
Huyo neno alikuwa pamoja na Mungu.
Still in the process of just opening up little by little on this Melchizedek.
Katika hiyo hatua ya kufungua, hatua kwa hatua kuhusu huyo Melchizedeki.
Who is he?
Je, yeye ni nani?
And once we know who he is.
Nataka tujue yeye ni nani.
Then we can know what his day actually is.
Alafu kisha taweza kujua kwa hakika siku yake ni nini.
And then the gravity of his day.
Alafu uzito wa siku yake.
But a little change to recipe up, to put a recipe in this.
Lakini kidogo tu onjo kidogo kuweka hapa tamshi.
Amen. He says, in the beginning was the word.
Anasema hapo mwanzo alikuweko neno.
And the word was with God.
Huyo neno alikuwa pamoja na Mungu.
And the word was God.
Na ye neno alikuwa Mungu.
When I read that.
Ninaposoma hiyo.
I fear.
Naogopa.
Because he says.
Kwa sababu anasema.
In the beginning was the word.
Hapo mwanzo alikuweko neno.
The word was with God.
Na hilo neno alikuwa pamoja na Mungu.
And the word was God.
Na ye neno alikuwa Mungu.
That scares me.
Hiyo inaniogopesha.
Because it makes me understand.
Kwa sababu ananifanya nielewe.
The tension, the gravity of the word.
Uzito wa neno.
And so it also makes me shake.
Na kwa hivyo inanifanya pia ninatetemeka.
Because I know that the church.
Kwa sababu ninajua kwamba kanisa.
Has at some point.
Limekuwa kwa kiwango fulani.
And especially now.
Na hasa sana sasa.
Abused the word.
Limelitusi neno.
I just wanted to mention this as we move towards the light he's talking about.
Nilitaka tu kutaja haya tunapoendelea kusonga kuelekea ile nuru anayonena kuihusu.
So he says the word. Is God.
Kwa hivyo anasema neno ni Mungu.
And then he says.
Alafu anasema.
He was with God in the beginning.
Alikuwa pamoja na Mungu tangu mwanzo.
through him,
kupitia kwake,
all things were made,
vitu vyote viliumbwa.
Without him,
na wala pasipo yeye,
nothing was made,
hakuna chochote kilichoumbwa,
that has been made,
ambacho kimeumbwa.
In him was life,
ndani yake ndimo ulimokuwa uzima.
And that life,
na huo uzima,
was the light of men,
ulikuwa nuru ya watu.
The light shines in the darkness,
nuru hung'aa gizani,
but the darkness has not yet understood it,
nalo giza halikuishinda.
Listen, precious people.
Sikiliza watu wa dhamani.
Why am I doing this?
Ni kwa nini nafanya hivi?
Because I found out,
kwa sababu niligundua,
in the process of looking for this Salem, where is this Salem?
Katika hatua ya kutafuta hii Salemu, Salemu hii iwapi?
Where is this kingdom?
Iwapi huu ufalme?
That he says,
ambaye anasema,
will be an eternal kingdom,
itakuwa ufalme wa milele.
Where is this tabernacle?
Iwapi hii hema ya makutano?
In which he will be priest,
ambapo atakuwa kuhani,
of God most high,
wa Mungu aliye juu sana,
eternally,
milele.
So when I started searching,
kwa hivyo nilipoanza kutafuta,
I found a scripture,
nikapata andiko,
in the book of Psalms,
katika kitabu cha Zaburi,
Psalm 76,
Zaburi 76,
that drew me actually to John chapter 1,
ambalo linileta kwa hakika kwa Yohana mlango wa kwanza.
Listen to what he says.
Sikiliza anavyosema.
First one.
Mustari wa kwanza.
Psalm 76.
Zaburi 76.
He says,
anasema,
in Judah God is known.
Katika Yuda Mungu anajulikana.
His name is great in Israel.
Jina lake ni kuu katika Israeli.
And he says, his tent is in Salem.
Na nasema hema lake liko Salemu.
His dwelling place in Zion.
Na makao yake katika Sayuni.
And then he says, there he broke the flashing arrows.
Kisha nasema, huko alivunja mishale imetametayo.
The shields and the swords of the weapons of war.
Ngao na panga, silaha za vita.
I like verse 4, he says,
napenda mstari wa nne yuasema,
you are resplandeciente. That's now in Spanish.
Sasa hiyo ni katika lugha ya Spaniola.
They say resplandeciente.
Wanasema resplandeciente.
He says,
anasema,
you are resplendent.
Wewe unang'aa.
He's describing him.
Anamuelezea.
Wewe umetukuka.
Wewe umetukuka.
You have been glorified.
Wewe umetukuka.
You are brilliant.
Wewe unang'aa.
You are bright and clean.
Wewe ni msafi na unang'ara.
We are all familiar with Revelation chapter 9.
Sisi sote tunajua ufunuo Yohana 19,
which I taught here on the vision of the two wedding rings,
ambayo nilifundisha hapa kuhusiana na maono ya pete mbili za harusi.
When he says fine linen, bright and clean was given her to wear,
anaposema kitani nzuri safi na ingarayo alipewa kuivalia.
And so in Spanish they say lino fino resplandeciente y limpio, which means fine linen, bright. So when he says you are resplendent, which means you are brilliant, you are glorious, you are bright.
Anaposema resplandeciente, anamaanisha unang'aa, unang'ara, wewe una utukufu.
Listen to this.
Sikiza haya.
And he says,
na anasema,
you are resplendent with light.
Wewe unang'aa kwa mwanga.
I begin to understand.
Ninaanza kuelewa.
Who this is?
Huyu ni nani?
This Melchizedek.
Huyu Melchizedeki.
Because he says,
kwa sababu anasema,
he is the king of Salem.
Yeye ndiye mfalme wa Salemu.
And his priesthood is in Salem.
Na ukuhani wake uko Salemu.
But when I go to Salem,
lakini napoenda Salemu,
and find who is there,
na ninapata ni nani aliye huko,
I begin to understand who it is he's talking about.
Ninaanza kuelewa ni nani huyo ambaye anaongea kumuhusu.
He says,
anasema,
his tent is in Salem,
ambaye hema lake liko Salemu.
His dwelling place in Zion.
Makao yake katika Sayuni.
There he broke the flashing arrows.
Huko alivunja mishale imetametayo.
And the shield and the sword of the weapons of war.
Na ngao na panga na silaha za vita.
Hallelujah.
Hallelujah.
And he says,
na anasema,
you are resplendent with light. He owns light. He has light.
Wewe unang'aa kwa mwanga. Ako na mwangaza. Yeye ndiye mwenye mwanga.
More majestic than mountains rich with game.
mwenye fahari zaidi ya milima yenye utajiri wa wanyama pori.
You can go on and on.
Unaweza kuendelea na kuendelea.
He is describing his might.
Anaendelezea ukuu wake.
Verse 6 for example.
Mstari wa 6 kwa mfano.
At your rebuke, O God of Jacob, both horse and chariots lie still.
Kwa kukemea kwako,
they lie still.
Kobo, farasi na gari la vita vinakaa kimya.
When they were going for war.
Wakati walikuwa kienda vita.
When they hear your rebuke.
Wakati nasikia kemea kwako.
They lie still.
Wanalala kimya.
Now I begin to understand who this is.
Sasa ninaanza kuelewa huyu ni nani.
He that stays in Salem.
Yeye atae Salemu.
He whose kingdom is in Salem.
Yeye ambayo falme wake uko Salemu.
He is whose priesthood is in Salem.
Yeye ambayo kuhani wake uko Salemu.
In Hebrew.
Katika Hibrania.
When you say dwelling place.
Wakati unasema makao.
Dwelling place.
Makao.
Or his tent.
Au hema lake.
If you change, not translate, change it literally.
Ukibadilisha tu bila kutafsiri.
It says.
Inasema.
His den.
Pango lake.
His den, like a cave and den.
Maficho yake.
Where he lies in his den.
Ambapo yeye hulala katika maficho yake.
Where no creature can enter.
Ambapo hakuna kiumbe yeyote awezaye kuingia.
And then.
Halafu,
when you read on in the Hebrew still,
unapoendelea kusoma katika Kibrania bado,
you begin to understand,
unaanza kuelewa,
that the word den,
kwamba hili neno pango au maficho,
is only used in relation to lion.
Linatumiwa tu kwa uhusiano wa simba.
Hallelujah.
Hallelujah.
Then I begin to understand.
Kisha sasa naanza kuelewa.
That Salem.
Kwamba Salemu.
Is the lion's den.
Ndiyo tundu la simba.
I now begin to understand.
Sasa ninaanza kuelewa.
That this Melchizedek that reigned in Salem.
Kwamba huyu Melchizedeki aliyetawala katika Salemu.
They say.
Wanasema.
In Judah.
Na Yuda.
God is known.
Mungu anajulikana.
I can now say.
Sasa ninaweza kusema.
In Nakuru.
Nakuru.
God is known.
Mungu anajulikana.
His name is great in Kakamega.
Jina lake ni kuu Kakamega.
On the other side.
Kwa upande ule mwingine.
God is known.
Mungu anajulikana.
In that side,
katika upande huo,
his name is great.
Jina lake ni kuu.
So you find out,
kwa hivyo unapata kwamba,
that in this Salem,
kwamba katika hii Salemu,
the one that rules there,
yule atawalaye huko,
is actually the lion.
Kwa hakika ni simba.
But which lion is he?
Lakini je, ni simba gani huyu?
Because here he says,
kwa sababu hapa yuasema,
he says of him.
Anasema kumuhusu.
And he says he is resplendent. He is resplendent with light.
Anasema wewe unang'aa kwa mwanga.
From heaven you pronounce judgment.
Kutoka juu unatangaza hukumu.
Listen.
Sikiza.
For me.
Kwangu mimi.
My mind is beginning to calculate.
Mawazo yangu yanaanza kupiga hesabu.
And I'm beginning to understand who exactly he is.
Na ninaanza kuelewa kwa hakika huyu hasa ni nani.
The lion.
Simba.
But when I go to the book of Hebrews 7 verse 14.
Kwamba napoenda katika kitabu cha waraka wa Ibrania mlango wa 7 mstari wa 14.
Before I come to his day.
Kabla nifikie siku yake.
Hebrews 7:14.
Waraka kwa Waibrania 7 mstari wa 14.
I'm jumping a little bit.
Naruka kidogo.
Verse 14 he says.
Mstari wa 14 yuasema.
He says.
Anasema.
For it is clear that our Lord descended from Judah.
Kwa maana ni dhahiri kwamba Bwana wetu alitoka katika uzao wa Yuda.
But I know.
Lakini najua.
That his dwelling place is in Salem.
Kwamba makao yake ni Salemu.
So.
Kwa hivyo,
I begin to understand.
Ninaanza kuelewa.
Oh.
Oh.
Now I understand.
Sasa ninaelewa.
Ah, why did you tell me earlier?
Kwa nini hukuniambia mapema?
So he has been talking about the lion of the tribe of Judah.
Sasa amekuwa akinena kuhusu simba wa kabila la Judah.
told me earlier?
Kwa nini haukuniambia mapema?
He's been saying.
Amekuwa akisema.
That this is the day of the Messiah.
Kwamba hii ndio siku ya Masihi.
He's announcing that the day of Christ.
Anatangaza kwamba siku ya Kristo.
Will be the day of light.
Itakuwa siku ya nuru.
Wow.
Wow.
Because I went to find out where exactly is Salem.
Kwa sababu nalienda kujiuliza kwa hakika ni wapi hasa Salemu ilipo.
Then I found that he reigns there.
Kisha nikagundua kwamba anatawala huko.
As a lion in the den.
Kama simba mafichoni.
And then.
Halafu.
This Melchizedek.
Huyu Melchizedeki.
He describes him in verse 11.
Anamwelezea katika mstari wa 11.
As a priest whose priesthood is perfect.
Kama kuhani ambaye ukuhani wake umekamilika hauna doa.
Hebrews chapter 7 verse 11.
Waibrania 7 mstari wa 11.
He says.
Anasema.
If perfection could have been attained through the Levitical priesthood.
Kama ukamilifu ungeweza kupatikana kwa njia ya ukuhani wa Walawi.
For on the basis of it. The law was given to the people.
Kwa kuwa katika msingi huo, sheria ilitolewa kwa watu.
Why was there still need for another priest to come?
Kwa nini basi imekuwepo haja ya kuja kuhani mwingine?
One in the order of Melchizedek.
Katika mfano wa Melchizedeki.
And not in the order of Aaron.
Wala si katika mfano wa Aroni.
For when there is a change in the priesthood.
Kwa kuwa yanapotokea mabadiliko ya ukuhani.
There must also be a corresponding change in the law.
Pia lazima yawepo mabadiliko ya kuambatana nayo ya sheria.
He of whom these things are said.
Yeye ambaye ndiye anayesemewa katika mambo haya.
Belonged to a different tribe.
Alikuwa wa kabila jingine.
And no one from that tribe has ever served at the altar of Jehovah.
Na hakuna mtu wa kabila hilo aliyekuwa amehudumu katika madhabahu ya Yehova.
Now we are entering into the heart of the matter.
Sasa tunaingia katika kilele cha moyo wa swala hili.
Now follow me and listen to this.
Sasa nifuate na usikize haya.
He's saying.
Anasema.
That his priesthood is perfect.
Kwamba ukuhani wake ni mkamilifu.
And when it comes to the tribe.
Na inapolijia hili swala la kabila.
Nothing was said.
Hakuna kitu kilichosemwa
of his tribe.
Kuhusiana na kabila lake.
Regarding priesthood.
Kuhusiana na ukuhani.
And then down there he says.
Alafu pale chini yuasema.
He came from the tribe of Judah.
Alitoka katika kabila la Judah.
Listen, precious people.
Sikiliza watu wa dhamani.
In the Levitical priesthood.
Katika ukuhani wa Kilawi.
I'm jumping ahead of me, but that's all right. Let's just do it. The Levitical priesthood.
Katika ukuhani wa Kilawi.
The priest had to enter the Holy of Holies.
Kuhani alikuwa akiingia patakatifu papatakatifu.
Once every year.
Mara moja katika kila mwaka.
And never ever without blood.
Na wala sio bila damu.
He had to enter with the blood of an animal.
Ilibidi aingie na damu ya mnyama.
And enter there.
Na aingie huko.
And offer sacrifice for himself.
Na kupeana dhabihu yake mwenyewe.
For his sins.
Kwa dhambi zake.
And then for the sins of his household.
Alafu kwa dhambi za jamii yake.
And then after that.
Alafu baada ya hapo.
Then offer atonement for the people.
Apeane upatanisho kwa ajili ya watu.
And so it was an annual event.
Kwa hivyo ilikuwa ni tukio la kila mwaka.
In Israel they call it Yom Kippur.
Kule Israeli inaitwa Yom Kippur.
But now.
Lakini sasa.
It is amazing.
Inashangaza.
Because he's talking about another order of priesthood.
Kwa sababu ananena kuhusu mfano mwingine wa ukuhani.
That comes.
Inayokuja.
And when he comes.
Na wakati anapokuja.
His priesthood is perfect.
Ukuhani wake ni mkamilifu.
I know I have a major section here on the superiority of his priesthood.
Ninajua kwamba niko na kipindi mzima hapa cha ukuu wa ukuhani wake.
But let me mention this in passing.
Lakini wacha nitaje haya ninapopitia.
He had no sin.
Hakukuwa na dhambi yoyote.
And yet when he enters there,
na ili hali anapoingia hapo,
the Holy of Holies,
patakatifu pa patakatifu,
not of the earthly tabernacle,
sio katika hema la makutano la kidunia,
but the inner chambers of the holy tabernacle in heaven,
lakini katika vyumba vya ndani vya hema takatifu la Mungu iliyo juu sana.
And he entered by the merit of his own blood,
na aliingia kupitia kwa kustahili kwa damu yake mwenyewe.
Blood without deformity.
Damu isiyo na mawa.
Blood without defect.
Damu isiyo na kosa.
Blood without sin.
Damu isiyo na dhambi.
Because he is the Lamb of God.
Maana yeye ndiye mwana kondoo wa Mungu.
That has no sin.
Asiye na dhambi yoyote.
Without sin.
Hana dhambi.
Without defect.
Hana mawa.
And so when he offered this holy sacrifice,
na kwa hivyo alipopeana hii dhabihu takatifu,
I'm talking about the superiority of his priesthood.
Ninanena kuhusu ukuu wa ukuhani wake.
So when he enters there,
kwa hivyo anapoingia pale,
he enters with his own blood.
Anaingia kwa damu yake mwenyewe.
That has no defect.
Kisiyo na mawa.
And when he offers the sin sacrifice,
na wakati anapeana dhabihu ya dhambi,
he does it in the inner chambers of God's temple in heaven.
Anaifanya katika vyumba vya ndani vya hekalu la Bwana juu mbinguni.
And then he answered. The Bible says he answered. On that day he answered.
Halafu Biblia yasema siku hiyo akashikilia.
It's like a ship.
Ni kama meli.
On Mombasa beach here, Kilindini Harbor.
Katika ufuo au Kilindini Harbor hapa Mombasa.
The ship is coming.
Sasa meli inakuja.
It is coming.
Inakuja.
It has arrived from the high seas.
Imefika kutoka kwa bahari za nyanda za juu.
When it arrives to the shore,
wakati inafika ufuoni,
they have to throw something.
Lazima watupe kitu.
To anchor it.
Kuiweka nanga.
To tag it.
Kuiweka kuishikilia.
That it may never drift away.
Kwamba isiende.
Regardless of the strength of the waves.
Bila kujua au kuzingatia nguvu za mawimbi.
And the tide.
Na ile mawimbi.
So listen to this.
Kwa hivyo nisikize.
When he entered the Holy of Holies in heaven,
wakati alipoingia patakatifu pa patakatifu juu mbinguni,
this became the superiority of his priesthood.
Hii ikafanyika ndio ukuu wa ukuhani wake.
He anchored the souls of men,
akachukia nanga nafsi za wanadamu,
into the inner holy sanctuary of God,
katika hekalu la ndani takatifu la Bwana.
That never again,
kwamba isiwahi tena,
will your souls drift away.
Nafsi zenyu zisiondoke tena.
You that have chosen him,
nyinyi ambao mmemchagua.
That never again,
kwamba isikuweko tena,
will the tides drift you away.
Wakati mawimbi yanakuja kuwaondosha.
That is the superiority of his priesthood.
Hiyo ndio ukuu wa ukuhani wake.
Let me just handle this superiority right now.
Hebu sasa nisemezane nanyi kuhusiana na ukuu sasa hivi.
Because,
kwa sababu,
in John chapter 1,
katika Yohana mlango wa kwanza,
as we read,
tulivyo soma,
verse 1 on,
mstari wa kwanza kuendelea,
he says, he is the word.
Anasema yeye ndiye neno.
And later when I look at the day of Melchizedek,
na baadaye nilipoitazama siku hii ya Melchizedeki,
now that I know who he is,
sasa kwa vile ninajua yeye ni nani,
I begin to understand,
ninaanza kuelewa,
that in that vision when the Lord wrote for me and brought it like this,
katika haya maono wakati Bwana aliponiandikia na kaisongeza karibu hivi,
and said Melchizedek day,
na akasema siku ya Melchizedeki,
Melchizedek day,
siku ya Melchizedeki,
is known as the day of light,
yajulikana kama siku ya nuru.
Now that I have known exactly who he is,
sasa kwa vile nimejua hasa yeye ni nani,
now I can begin to extrapolate,
sasa ninaweza kuanza kuchunguza zaidi,
to make calculations,
kuweza kufanya matamshi,
in order to understand,
ili nielewe,
what is this day?
Hii siku ni gani?
And what are the requirements of this day?
Na je, matakwa ya hii siku ni yapi?
He says in the beginning was the word.
Anasema pale mwanzoni kulikuweko na neno.
And the word was with God.
Nae neno ilikuwa na Mungu.
And the word was God.
Nae neno alikuwa ni Mungu.
Everything created was created by the word.
Kila kitu kilichoumbwa kiliumbwa kwa neno.
Then I begin to understand.
Kisha ninaanza kuelewa.
But Melchizedek's day,
kwamba siku ya Melchizedeki,
is actually the day of the word.
Kwa hakika siku ya neno.
That is the day of the word.
Ni siku ya neno.
It is the day.
Ni siku.
When finally the word of God.
Ambapo hatimaye neno la Mungu.
Will come to pass.
Litakuja kutimia.
Will be fulfilled.
Itatimilizwa.
Then I say, just a moment.
Kisha nikasema ngoja kidogo.
Is this not the day of rapture he's talking about here?
Je, na hii si siku ya unyakuzi ambaye ananena kuhusu?
Because that is the day.
Kwa sababu hiyo ndio siku.
When you who have chosen righteousness.
Ambapo ninyi mliochagua uhaki.
You that have chosen righteousness.
Ninyi ambao mmechagua uhaki.
That is the day.
Hiyo ndio siku.
When finally.
Wakati hatimaye.
The whole earth.
Dunia yote.
They have known you.
Alikuwa amekujua.
Laughed at your times.
Wakachekelea wakati mwingine.
Ridiculed your Christianity.
Wakadhihaki Ukristo wako.
Laughed at your dressing.
Wakachekelea mavazi yako.
Why do you dress holier than thou?
Kwa nini unavaa kitakatifu sana?
Said everything.
Wakasema kila kitu.
But on that day.
Lakini katika hiyo siku.
There is a lion in the den.
Kuna ya simba kwenye pango.
There is a lion that will come out.
Kuna simba atakaye tokezea.
And when he comes out.
Na atakapo tokezea.
You say you are mine.
Atasema wewe ni wangu.
I take you now.
Na kuchukua sasa.
And he will give you glorious bodies.
Na tapateni miili ya utukufu.
Eternal bodies.
Miili ya milele.
That don't need to see a doctor here and there.
Isiyohitaji kushughulikiwa na daktari hapa na pale.
Immortal bodies.
Miili isiyokufa.
Incorruptible bodies.
Miili isiyofisadishwa.
Glorious bodies.
Miili ya utukufu.
Righteous bodies.
Miili ya uhaki.
Holy bodies.
Miili mitakatifu.
Heavenly bodies.
Miili ya binguni.
Bodies for the kingdom of God.
Miili ya ufalme wa Mungu.
And you will worship.
Na mtaabudu.
In the wedding feast of the Lamb.
Katika karamu ya harusi ya mwana kondoo.
You remember?
Utakumbuka?
I shared with you the vision of July 29th.
Nilishiriki na nyinyi maono ya July 29,
2009.
Mwaka 2009.
Sleeping on the floor in Johannesburg at the airport.
Nikiwa nimelala kwa sakafu ya kituo cha ndege Johannesburg.
For the first time I saw the vision of God.
Na kwa hivyo kwa mara ya kwanza nikaona maono ya Mungu.
Regarding the church when she has finally entered.
Kuhusiana na kanisa wakati ambapo hatimaye limeingia.
And I told you when they were in the wedding feast, that's my first time to see the church in the wedding feast of the Lamb.
Na niliwaona wakiwa katika hiyo karamu ya harusi ya mwana kondoo na ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kuona kama imekwisha ingia wakiwa kwa karamu hiyo.
Listen to me.
Nisikize.
That is the day when the word will be fulfilled.
Hiyo ndio siku ambapo neno litatimilizwa.
The Messiah will come.
Masihi atakuja.
And the tombs will open.
Na makaburi yatafunguka.
And those that were dead in Christ.
Na wale waliokufa katika Kristo.
On that day, they will literally come out.
Katika hiyo siku, kihalisia watatoka ndani.
If there was a tomb under your house.
Kama kulikuwa na kaburi chini ya nyumba yako.
It will open.
Itafunguka.
And that righteous one will be taken.
Na huyo mwenye haki atachukuliwa.
At the same time,
kwa wakati huo huo,
if at all,
iwapo,
if there is a tomb inside your living room,
iwapo kunalo kaburi ndani ya sebule lako mahali pa kukaa,
on that day,
katika hiyo siku,
it will open,
itatendeka.
And for the living Christians,
na kwa Wakristo watakaokuwa wakiwa hai,
if you were holy,
iwapo ni mtakatifu,
you are holy.
Wewe ni mtakatifu.
And your husband is fooling around with the Lord.
Na mume wako anafanya upuuzi mzaha na Bwana.
He's still playing around. No, I'm not yet ready. You know I'm not ready.
Angali bado anafanya mzaha sema, unajua siko tayari.
Church, you just go to church. Me, I have a hangover.
Wenda tu kanisani, mi bado nina maruirui.
On that day.
Hiyo siku.
The Bible says.
Biblia yasema.
Two will be sleeping on one bed.
Wawili watakuwa wamelala kitanda kimoja.
One will be taken.
Mmoja atachukuliwa.
And the other one will remain.
Na mwingine atabaki.
People will be running to the police station.
Watu watakuwa kikimbilia vituo vya polisi.
Running to the government services.
Wakikimbilia huduma za serikali.
I've lost my wife.
Nimepoteza mke wangu.
My son is lost.
Mwanangu amepotea.
the word must be fulfilled that day.
Neno lazima litimie hiyo siku.
So now I know.
Kwa hivyo sasa ninajua.
That the day of Melchizedek.
Kwamba siku ya Melchizedeki.
Is the day of light.
Ndio siku ya nuru.
And since your word.
Na kwa sababu neno lako.
Is a lamp unto my feet.
Ni taa kwa miguu yangu.
Then I understand.
Basi sasa naelewa.
That day of light.
Kwamba hiyo siku ya nuru.
Is the day of the word.
Ndio siku ya neno.
That's the day the word will be fulfilled.
Hiyo ndio siku ambapo neno litatimilizwa.
But allow me, precious people.
Lakini niruhusuni watu wa dhamani.
Before I handle that day.
Kabla ni semezane nanyi kuhusu hiyo siku.
Allow me to first dwell on the superiority of his priesthood.
Niruhusu kwanza nidumu pale katika ukuu wa ukuhani wake.
Number one.
Kwanza.
We know that only the Messiah.
Tajua kwamba ni Masihi peke yake.
Can wear multiple crowns.
Anaweza kuvaa taji nyingi.
He is crowned with many crowns.
Amevishwa taji nyingi.
And hence he can wear these two crowns.
Na kwa hivyo sasa aweza vaa hizi taji mbili.
One, the crown of the kingship.
Moja ni taji ya kifalme.
As the king of Zion.
Kama mfalme wa Zayuni.
The king of Salem.
Mfalme wa Salemu.
The king of righteousness.
Mfalme wa uhaki.
The king and prince of peace.
Mfalme wa amani.
That's the first.
Hiyo ndio ya kwanza.
The second one, the priesthood.
Ya pili, ukuhani.
His priesthood is forever.
Ukuhani wake ni wa milele.
But I want to enter in a little bit.
Lakini nataka niingie ndani kidogo.
And look at this.
Na nitazame haya.
How superior is this priesthood?
Je, huu ukuhani una ukuu kiasi gani?
That is being celebrated of him.
Ambayo inasherehekewa kumuhusu.
Precious people.
Watu wa dhamani.
Turn with me right now.
Geuka pamoja nami sasa hivi.
The book of Isaiah.
Kwa kitabu cha Isaiah.
Isaiah 52.
Isaiah 52.
So we may see the superiority of the priesthood.
Ili tupate kuona ukuu wa ukuhani huu.
Isaiah 52.
Isaiah 52.
Verses 13 all the way to verse 15.
Mustari wa 13 hadi wa 15.
Listen to what he says.
Sikiliza anavyosema.
See, my servant will act wisely.
Tazama mtumishi wangu atatenda kwa hekima.
He will be raised and lifted up.
Atatukuzwa na kuinuliwa juu.
And highly exalted.
Na kukwezwa sana.
That is so mighty.
Hiyo ni kuu sana.
Right away.
Moja kwa moja.
It talks about wisdom.
Inanena kuhusu hekima.
That his servant will operate in wisdom.
Kwamba mtumishi wake atatenda kazi kwa hekima.
Which talks about discernment.
Ambaye inanena kuhusu utambuzi.
And the fear of the Lord.
Na kumuogopa Mungu.
Behold, that is wisdom.
Tazama, hiyo ndio hekima.
He says, look, my servant will act wisely.
Anasema, tazama mtumishi wangu atatenda kwa hekima.
He will be raised and lifted up.
Atatukuzwa na kuinuliwa juu.
And highly exalted.
Na kukwezwa sana.
Just as there were many who were appalled at him.
Kama ambavyo walikuweko wengi walioshangazwa naye.
His appearance was so disfigured.
Uso wake ulikuwa umeharibiwa sana.
Beyond that of any man.
Zaidi ya mtu yeyote.
And his form was marred.
Na umbo lake likaharibiwa.
Beyond human likeness.
Zaidi ya mfano wa mwanadamu.
So will he sprinkle many nations.
Hivyo atashangaza mataifa mengi.
And kings.
Na wafalme.
Will shut their mouths because of him.
Watafunga vinywa vyao kwa sababu yake.
For what they were not told.
Kwa kuwa yale ambayo hawakuambiwa.
They will see.
Watayaona.
And what they have not heard.
Nayo yale wasiyo yasikia.
They will understand.
Watayafahamu.
Listen very carefully.
Sikiliza kwa umakinifu zaidi.
The supremacy of his priesthood.
Ukuu wa ukuhani wake.
The superiority of his priesthood.
Ukuu wa ukuhani wake.
This is the bedrock.
Hiki ndio msingi.
This is the foundation.
Hii ndio msingi.
of the superiority,
ya ukuu,
the advantage,
ya ule faida,
of his priesthood,
ya ukuhani wake.
And that's why you see his priesthood is celebrated as an eternal priesthood.
Na ndio sababu unaona kwamba ukuhani wake unasherehekewa kama ukuhani wa milele.
Listen, precious people.
Sikiliza watu wa dhamani.
You see very clearly.
Waona wazi kabisa.
That when he comes to offer sacrifice.
Kwamba anapokuja kutoa dhabihu.
As a perfect priest.
Kama kuhani mkamilifu.
He offers a perfect sacrifice.
Anapeana dhabihu kamilifu.
Why perfect?
Kwa nini kamilifu?
Listen.
Sikiza.
When he entered the Holy of Holies,
alipoingia patakatifu pa patakatifu,
he now offers a perfect sacrifice.
Sasa anatoa dhabihu kamilifu.
How do you see that sacrifice?
Je, waionaje hiyo dhabihu?
In this scripture.
Katika andiko hili.
The Bible says,
Biblia yasema,
in Exodus chapter 12,
katika kutoka mlango wa 12,
verses 5 and 7,
mustari wa 5 na wa 7,
that when the Israelites were waiting for the midnight hour,
kwamba wakati wa Israeli walikuwa naingojea saa ya saa 6 usiku,
they were given a command,
walipewa amri,
on what kind of sacrifice
kuhusiana ni aina gani ya dhabihu
they can offer before Jehovah,
wanaweza kuipeana mbele ya Jehovah,
in order to be atoned of their sins,
hivi kwamba waweze kuoshwa dhambi zao,
because Jehovah was coming to strike every firstborn,
kwa sababu Jehovah alikuwa anakuja kupiga kila mzaliwa wa kwanza.
But then the Lord told Moses,
lakini Bwana akamwambia Musa,
that however,
kwamba hata hivyo,
for the Israelites,
kwa wa Israeli,
for my covenant people,
kwa watu wangu wa agano,
for my people,
kwa watu wangu,
tell them,
waambie,
that while I come to strike the firstborn of the Egyptians,
wakati napokuja kupiga wazaliwa wa kwanza wa Kimisri,
for them,
kwao hao,
let them take a lamb,
wacha wakamchukue mwana kondoo,
without defect,
asiye na mawa,
without deformity,
asiye na dosari,
and sacrifice before me,
na wanitolee dhabihu,
and take that blood,
na waichukue hiyo damu,
and smear it on the doorpost,
na waipake kwa miimo ya milango,
of the doorframe,
na waiweke katika vizingiti vya milango,
that when the midnight hour comes,
kwamba wakati saa sita ya usiku inapofika,
when I will see the blood,
nitakapoiona damu,
of the lamb,
ya mwana kondoo,
of God,
ya Mungu,
without defect,
asiye na mawa,
I'll pass you over,
nitawapita,
and deliver you,
na kuwakomboa,
and save you,
na kuwaokoa,
from the wrath of God,
kutoka kwa hasira za Bwana.
Now,
sasa,
John chapter 1:29,
Yohana mlango wa kwanza mstari wa 29.
Listen to what he says.
Sikiliza anavyosema.
Now he says.
Sasa anasema.
The next day.
Siku iliyofuata.
John saw Jesus coming towards him.
Yohana alimuona Yesu akimjia.
And he said.
Akasema.
Look.
Tazama.
The Lamb of God.
Mwana kondoo wa Mungu,
who takes away the sin of the world,
aichukuae dhambi ya ulimwengu.
Now we quickly understand,
sasa kwa haraka tunaelewa,
that the superiority of the priesthood of Melchizedek,
ya kwamba ukuu wa ukuhani wa Melchizedeki,
is based on the fact,
imezingatiwa katika hoja kwamba,
that when he came without deformity,
kwamba alipokuja bila mawa,
without defect,
bila dosari,
without sin,
bila dhambi,
he was bruised,
alichubuliwa,
he was so severely bruised,
alichubuliwa sana,
he was deformed,
alikoseshwa umbo,
beyond human likeness,
zaidi ya mfano wa wote wa mwanadamu.
He came without defect,
alikuja bila dosari.
But in the process,
lakini katika hiyo hatua,
he was so much bruised,
alichubuliwa sana,
beyond human likeness,
zaidi ya mfano wa mtu yeyote.
And look at this,
na tazama hii,
look at this supremacy,
tazama huu ukuu.
When he offered himself,
alipojipeana,
he offered total,
alipeana yote.
Why do I say so?
Ni kwa nini nasema hivyo?
Malachi chapter 1.
Malaki mlango wa kwanza.
Malachi chapter 1 verse 6.
Malaki mlango wa kwanza mstari ni wa 6.
Today you will never be the same again.
Leo hamtabaki sawia tena.
Malachi chapter 1 verse 6.
Malaki moja mstari wa 6.
To verse 10.
Hadi wa 10.
He says,
anasema,
a son honors his father.
Mwana humheshimu babake.
And a servant his master.
Naye mtumishi bwana wake.
If I am a father.
Kama mimi ni baba.
Where is the honor due me?
Iko wapi heshima ninayostahili?
If I am a master.
Kama mimi ni bwana.
Where is the respect due me?
Iko wapi heshima ninayostahili?
Says the Lord Almighty.
Asema bwana mwenye nguvu.
It is you, O priests,
ni ninyi e makuhani,
who show contempt for my name.
Munao lidharau jina langu.
But you ask,
lakini mnauliza,
how have we shown contempt for your name?
Tumelidharau jina lako kwa namna gani?
You place defiled food on my altar.
Munatoa sadaka chakula kilichotiwa unajisi juu ya madhabahu yangu.
But you ask,
lakini ninyi mnauliza,
how have we defiled you?
Tumekutia unajisi kwa namna gani?
By saying that the Lord's table is contemptible.
Kwa kusema kuwa meza ya Bwana ni ya kudharauliwa.
When you bring blind animals,
wakati mletapo dhabihu ya wanyama walio vipofu,
to sacrifice,
kutoa dhabihu,
is that not wrong?
Je, hilo sinikosa?
When you sacrifice crippled and diseased animals,
munapoleta dhabihu zilizo vilema au wanyama wagonjwa,
is that not wrong?
Je, hilo sinikosa?
Try offering them to your governor.
Jaribuni kuvitoa kwa mtawala wenu.
Would he be pleased with you?
Je, angefurahiwa nanyi?
Would he accept you, says the Lord Almighty?
Je, atawakubalia, asema Bwana mwenye nguvu.
Now implore God to be gracious to us.
Basi muombeni Mungu awe na neema kwetu.
With such offerings from your hands.
Je, kwa sadaka kama hizo kutoka mikononi mwenyu.
Will he accept you?
Atawapokea.
Says the Lord Almighty.
Asema Bwana mwenye nguvu.
Verse 10.
Mustari wa 10.
Oh, that one of you would shut the temple doors.
Laiti mmoja wenu angalifunga milango ya hekalu.
So that you would not light up useless fires on my altar.
Ili msije mkawasha moto usiokuwa na faida juu ya madhabahu yangu.
I am not pleased with you, says the Lord Almighty.
Sina furaha nanyi, asema Bwana mwenye nguvu.
And I will accept no offering from your hands.
Nami sitaikubali sadaka toka mikononi mwenu.
My name will be great among the nations.
Jina langu litakuwa kuu miongoni mwa mataifa.
How does this speak to the supremacy of the priesthood of Melchizedek?
Je, hii inanenaje katika ukuu wa ukuhani wa Melchizedeki?
Listen now very carefully.
Sikiliza sasa kwa umakinifu zaidi.
We have read in Isaiah 52.
Tumesoma katika Isaya 52.
That whereas he had no defect.
Ya kwamba hata kwa vile hakukuwa na mawaa yoyote.
No deformity.
Hakukuwa na dosari.
He went and offered himself total.
Alienda akajipeana kikamilifu.
Such that today.
Kiasi kwamba leo hii.
He has many scars on his body.
Anayo alama ya makovu mingi mwilini mwake.
I have shared this, I'm repeating it here.
Nimeishiriki hii na nairudia hapa.
In one of those visions.
Katika mojawapo ya hayo maono.
When the Lord appeared for me in the sky.
Wakati Bwana aliponionekania katika anga.
Look at what he did.
Tazama alichofanya.
When he came to talk to me about the day of rapture, the day of the wedding of the Lamb.
Alipokuja kunena nami kuhusu siku ya unyukuzi, siku ya harusi ya mwana kondoo wa Mungu.
Look at what he did.
Tazama alichokifanya.
After the trumpet.
Baada ya tarumbeta.
And the voice of the archangel.
Na sauti ya malaika mkuu.
On my right hand side of the sky.
Katika upande wangu wa mkono wa kulia katika anga.
In that vision.
Katika hayo maono.
When the cloud opened.
Wakati wingu lilipofunguka.
And he stepped out.
Naye akakanyaga akajitokeza nje.
And he saw me.
Na akaniona.
The first thing he did was this.
Kitu cha kwanza alichofanya ni hiki.
He stretched his left arm like this.
Alinyosha mkono wake wa kushoto jinsi hii.
Towards me.
Kunielekezea.
And I was watching.
Na nilikuwa nikitazama.
And when I looked.
Na nilipotazama.
I saw the nail pierce.
Nikaona mali mshumari ulidunga.
Where he was pierced.
Pale alipodungwa mshumari.
He has many scars on his body.
Anayo alama ya makovu mengi mwilini mwake.
Because of the superiority of the sacrifice of Melchizedek.
Kwa sababu ya ukuu wa dhabihu ya Melchizedek.
When he looks at himself.
Anapojitazama.
And he sees the scars all over.
Na anaona alama za makovu hayo kote kote.
And then he is surprised.
Kisha anashangazwa.
Because it dawns on him.
Kwa sababu inamzukia.
How heavy the price he paid was.
Jinsi ilivyokuwa gharama nzito aliyoilipia.
And it makes him ask.
Na inamfanya anauliza.
The price I see here.
Gharama ninaiona hapa.
It was so heavy.
Ilikuwa nzito sana.
They really hated me.
Walinichukia sana.
They tortured me.
Walinitesa.
But the question is,
lakini swalo ni hili.
Where is the church?
Je, ni wapi kanisa?
For which I paid such a heavy price.
Ambalo nililipia gharama nzito kama hii.
And when he did this,
na alipofanya hivi,
he also made me understand.
Pia akanifanya nielewe.
That of all the scars,
kwamba katika maalama ya makovu yote,
only this,
hii pekee,
and this,
na ya mkono mwingine,
failed to heal.
Haikupona.
So he was bruised.
Kwa hivyo alichubuliwa.
He was deformed.
Alikoseshewa umbo.
And when I read Malachi,
na ninaposoma Malachi,
Malachi says,
Malachi asema,
but why do you bring blind animals?
Ni kwa nini mnaleta wanyama vipofu?
And defective animals.
Na wanyama walio na mawaa.
Diseased animals.
Wanyama wagonjwa.
Crippled animals.
Wanyama viwete.
And offer before me.
Na kunitolea sadaka.
The Lord Jesus right now.
Bwana Yesu sasa hivi.
He is deformed.
Ameharibiwa umbo.
Right now he is defective.
Sasa hivi ameharibiwa umbo.
He has scars.
Anayo maalama.
He can never be offered again.
Awezi kupeanwa tena.
He has so many scars.
Anayo mawa mengi.
He can never ever.
Awezi tena.
Go back to the cross.
Kurudi msalabani.
That means.
Hiyo inamaanisha.
When he offered.
Alipopeana.
He offered 100%.
Alipeana asilimia 100%.
There is nothing left.
Hakuna kitu kilibaki.
He offered everything.
Alitoa kila kitu.
That was needed.
Nilichohitajika.
To deliver the church.
Kulikomboa kanisa.
Do you see the superiority?
Je, unaona ukuu huo?
Of Melchizedek.
Wa Melchizedek.
Because.
Kwa sababu.
He offered once for all.
Alitoa mara moja na yote.
While the high priest of Levi.
Ili hali kuhani mkuu wa kila wii.
Goes there every year.
Aenda pale kila mwaka.
Every year.
Kila mwaka.
On Yom Kippur.
Katika siku ya Yom Kippur.
Our Lord Jesus.
Bwana wetu Yesu.
He entered once.
Aliingia mara moja tu.
For eternity.
Hata umilele.
That's why.
Ndio sababu.
His priesthood.
Ukuhani wake.
Is eternal.
Ni wa milele.
Look at this, look at this.
Tazama hii.
John chapter 20, real quick.
Yohana mtakatifu mlango 20 haraka mno.
John 20.
Yohana 20.
Verse 10.
Mustari wa kumi.
I told you today I'll give you scriptures.
Niliwaambieni leo nitawapatieni maandiko.
Because I found out.
Maana nilitambua.
That Melchizedek's day.
Kwamba siku ya Melchizedek.
Is also the day of the word.
Pia ndio siku ya neno.
So I rather feed you with the word.
Kwa hivyo ni afadhali niwalisheni kwa neno.
That you may begin to transform.
Hivi kwamba muanze kubadilika.
We have not yet entered the nature of the day.
Bado hatujaingia katika asili ya siku hiyo.
Look at what he says, John chapter 20 verses 10 to 18.
Yohana mlango wa 20 mstari wa 10 hadi 18, tazama anavyosema.
He says.
Asema.
Then the disciples went back to their homes.
Kisha hao wanafunzi wakaondoka wakarudi nyumbani kwao.
But Mary stood outside the tomb crying.
Lakini Maria Magdalene akasimama nje ya kaburi akilia.
The men who are here.
Wanaume walio hapa.
I love you as my son.
Nawapenda kama wanangu.
Look, he has made me older than all men.
Tazama amenifanya mzee kuliko wanaume wote.
I love you like my sons.
Na wapendeni kama wanangu.
But there's something special about the women.
Lakini kuna kitu hasa sana maalum kuhusu wanawake.
He says.
Anasema.
Then the disciples went back to their home.
Kisha hao wanafunzi wakaondoka wakarudi manyumbani kwao.
But Mary stood outside the tomb crying.
Lakini Maria akasimama nje ya kaburi akilia.
In other words, refused to go back home.
Kwa maneno mengine alikataa kurudi nyumbani.
There is something, there must be a tender spot in your hearts, you my daughters.
Lazima
a tender spot for Jesus.
Kuwe na ile moyo mnyororo kwa ajili ya Yesu mabinti zangu.
Even the men have, but I'm talking about the women now.
Hata wanaume wanayo, lakini naongea kuhusu wanawake sasa.
Because it says, but Mary stood outside the tomb crying.
Lakini Maria akasimama nje ya kaburi akilia.
As she wept, she bent over to look into the tomb like this.
Alipokuwa akilia, akainama kuchungulia mule kaburini hivi.
Every time I read that scripture, I feel like weeping. Something cuts me like a blade like this.
Kila wakati na
so she was weeping and checking.
Maana alikuwa akilia na kuchunguza.
Every time I read this, I feel like breaking down and weep very hard.
Kila wakati nikisoma hii, nahisi kana kwamba nilie kwa nguvu sana.
He says.
Anasema.
As she wept, she bent over to look into the tomb.
Alipokuwa akilia, akainama kuchungulia mule kaburini.
And saw two angels in white.
Naye akaona malaika wawili wamevaa mavazi meupe.
Seated where the body had been.
Wameketi pale mwili wa Yesu ulipokuwa umelazwa.
One at the head and the other at the foot.
Mmoja upande wa kichwani na mwingine upande wa miguuni.
They asked her.
Wakamuuliza Maria.
Woman.
Mwanamuke.
Why are you crying?
Mbona unalia?
They have taken my Lord away.
Wamemchukua bwana wangu na wamemuondoa.
She said.
Akasema.
And I don't know where they have put him.
Na sijui walikomweka.
At this.
Kwa hayo.
She turned around.
Akageuka.
And saw Jesus standing there.
Akamwona Yesu amesimama pale.
She did not realize it was Jesus.
Lakini hakumtambua.
Woman.
Mwanamke.
He said.
Akamwambia Yesu.
Why are you crying?
Mbona unalia?
Who is it you are looking for?
Unamtafuta nani?
Thinking that he was a gardener.
Maria akidhani ya kuwa aliyekuwa anaongea naye ni mtunza bustani.
She said.
Kwa hivyo akamwambia.
Sir.
Bwana,
if you have carried him away,
kama ni wewe umemchukua,
tell me where you have put him.
Tafadhali nionyeshe ulikomweka.
And I'll get him.
Nami nitamchukua.
Jesus said to her.
Yesu akamuita.
Mary.
Maria.
She turned towards him.
Ndipo Maria akamgeukia.
And cried out in Aramaic.
Na kusema naye kwa Kiebrania.
Rabboni.
Rabboni.
Rabbi.
Rabbi.
Teacher.
Mwalimu.
Jesus said.
Yesu akamwambia.
Do not hold on to me.
Usinishike.
For I have not yet returned to the Father.
Kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba.
Go instead to my brothers.
Lakini nenda kwa ndugu zangu badala yake.
And tell them.
Ukawaambie.
That I am returning to my Father.
Kwamba ninapaa kwenda kwa Baba yangu.
And your Father.
Ambaye ni Baba yenu.
To my God.
Kwa Mungu wangu.
And your God.
Ambaye ni Mungu wenu.
Listen to me.
Nisikize.
Listen to this.
Sikiza haya.
Listen very carefully.
Sikiliza kwa makinifu.
The Levitical priesthood.
Ukuhani wa kila wiki.
They used to enter every once a year.
Walikuwa wakiingia mara moja kila mwaka.
And offer sacrifice.
Na kutoa dhabihu.
For himself.
Kwake yeye mwenyewe.
For his household.
Kwa jamii yake.
And then now.
Halafu sasa.
For the Israelites.
For Waisraeli.
And he says.
Na anasema.
The supremacy of the Melchizedek priesthood.
Ukuu wa ukuhani wa Melchizedeki.
Over and above the Levitical priesthood.
juu na zaidi ya ukuhani wa kila wii.
Is this one here?
Ni hii hapa.
Because
kwa sababu
of Isaiah 52.
Ya Isaiah 52.
Verse 13 to 15.
Mstari wa 13 hadi 15.
Because he came as the Lamb of God.
Kwa sababu alikuja kama mwana kondoo wa Mungu.
Without defect.
Bila mawa.
And yet when he offered himself.
Na ili hali alipojipeana.
At the altar of the cross.
Katika madhabahu ya msalaba.
He was deformed.
Alikoseshwa umbo.
Beyond human likeness.
Zaidi ya mfano wa mtu yeyote.
He was bruised.
Alichubuliwa.
Beyond any man.
Zaidi ya mtu yeyote.
And so now.
Na kwa hivyo sasa.
Based on Malachi chapter 1.
Kuzingatia Malachi mlango wa kwanza.
Verses 6 to 10.
Mstari wa 6 hadi 10.
That God only receives a right sacrifice.
Kwamba Mungu hupokea tu dhabihu iliyo sawa pekee.
A perfect sacrifice.
Dhabihu kamilifu.
A holy sacrifice.
Dhabihu takatifu.
A sacrifice without deformity.
Dhabihu isiyo na mawaa yeyote.
But we now see.
Sasa tunaona.
That because Jesus gave his all.
Kwamba kwa sababu Yesu alipeana yake yote.
He cannot go back to the cross.
Hawezi tena kurudi msalabani.
To offer himself.
Kujipeana.
To God Almighty.
Kwa Mungu mkuu mwenyezi.
Because then he would become a deformed sacrifice.
Kwa sababu sasa atakuwa dhabihu ya mawaa.
Because he has many, many scars.
Maana ana alama ya makovu mengi sana.
And I said.
Na nikasema.
That the supremacy of Melchizedek's priesthood.
Kwamba ukuu wa ukuhani wa Melchizedeki.
Is because he entered once.
Ni kwa sababu aliingia mara moja.
Into the holy of holies of the inner chambers of God.
Katika patakatifu papatakatifu pa vyumba vya ndani vya hekalu la Mungu.
In heaven.
Juu binguni.
With his own blood.
Na damu yake mwenyewe.
And he offered it.
Na kaipeana.
And we see here.
Na tunaona hapa.
That when he had offered himself.
Ya kwamba alipokuwa amekwisha jipeana.
Let me tell you.
Hebu niwaambie.
In fact it is the Holy Spirit who offered him.
Hata hivyo ni Roho Mtakatifu aliyempeana.
You remember Gethsemane?
Nakumbuka pale Gethsemane.
When he said that the body is weak.
Aliposema kwamba mwili ni mdhaifu.
But the spirit is willing.
Lakini roho iradhi.
Listen, precious people.
Sikiliza watu wa dhamani.
We have read here.
Tumesoma hapa.
Very clearly.
Wazi kabisa.
That after he had offered himself.
Ya kwamba baada ya kujipeana.
Mary was weeping.
Maria alikuwa akilia.
Bending over and checking.
Akiinama na kuchungulia.
This is my savior.
Ni mwokozi wangu.
He is my Lord.
Yeye ni bwana wangu.
Where is he?
Yu wapi?
Where have they taken him?
Wamempeleka wapi?
Hallelujah.
Hallelujah.
When she was weeping.
Alipokuwa akilia.
She saw two angels.
Akaona malaika wawili.
I can share the vision when the Lord showed me how Jesus was crucified and he went under. And the tremendous light that hit with lightning. And then he went outside the dark. From the deep he resurrected. I can share that.
Naweza kushiriki hayo.
But not now.
Lakini sio sasa.
What you see here.
Kile unaona hapa.
The two angels.
Malaika wawili hao.
Jesus had just been offered by the Holy Spirit.
Yesu alikuwa ndiye amepeanwa tu na Roho Mtakatifu.
To atone for the sins of men.
Kulipia dhambi za wanadamu.
And now.
Na sasa.
You see very carefully here.
Unaona kwa umakinifu sana hapa.
But when Mary was weeping and checking.
Wakati Maria alipokuwa akilia na kuchungulia.
Then all of a sudden.
Alafu ghafla binfu.
Mary.
Mary.
She turned this way.
Akageuka huko.
She said, Lord.
Akasema, Bwana.
My redeemer.
Mwokozi wangu.
Why have I been looking for you?
Nimekuwa nikikutafuta.
So when she was rushing to him.
Kwa hivyo alipokuwa akimkimbilia.
He said, woman, don't touch me.
Akasema, mwanamke usiniguse.
I have not yet entered.
Bado sijaingia.
He had not yet entered.
Alikuwa bado hajaingia.
The holy of holies.
Patakatifu papatakatifu.
In the inner chambers.
Katika vyumba vya ndani.
Of the temple of God.
Vya hekalu la Mungu.
With his blood.
Na damu yake.
To atone for the sins of all.
Kulipia dhambi za wote.
Aha. Now today you can understand.
Sasa leo umaweza kuelewa.
The supremacy of the Melchizedek priesthood.
Ukuu wa ukuhani wa Melchizedeki.
It anchored the church.
Ilitia nanga kanisa.
The souls of the saints.
Nafsi za wateule.
Into the holy of holies.
Katika patakatifu. takatifu papa takatifu
in heaven,
juu binguni,
not here,
sio hapa.
I want to finish on the supremacy.
Nataka nimalizie kuhusiana na ukuu.
Then now slowly,
kisha pole pole,
walk into the prophecy of this light.
Nitatembea katika unabii wa nuru hii.
The prophecy of the day of light.
Unabii wa siku ya nuru.
The prophecy of this light.
Unabii wa mwangaza au nuru hii.
This day of light.
Hii siku ya nuru.
Hallelujah.
Hallelujah.
Turn with me now.
Geuka pamoja nami sasa.
To Hebrews chapter 6.
Kwa waraka wa Ibrania mlango wa 6.
Only two verses.
Waibrania mlango wa 6 na mistari miwili tu.
At home you can read it all.
Nyumbani unaweza kujisomea yote.
Hebrews chapter 6.
Waibrania mlango wa 6.
Verses 19 to 20.
Mustari wa 19 na 20.
We have this hope as an anchor for the soul.
Tunalo tumaini hili lililo kama nanga ya roho.
Firm and secure.
Lililo imara na dhabiti.
If I were you,
kama ningekuwa wewe,
and I meet the word anchor,
na nikutane na hili neno nanga,
I would underline it.
Ningeipigilia mstari.
And meet the word soul,
na nikutane na hili neno roho,
I would underline it.
Ningeipigilia mstari.
And meet the word secure, firm and secure,
na nikutane na hili neno imara na dhabiti,
I would underline it.
Ningeipigilia mstari.
So it says,
kwa hivyo anasema,
we have this hope as an anchor for the soul.
Tunalo tumaini hili lililo kama nanga ya roho.
Firm and secure.
Lililo imara na dhabiti.
It enters the inner sanctuary behind the curtain.
Tumaini hili huingia katika patakatifu palipo nyuma ya pazia.
Where Jesus, who went before us,
mahali ambapo Yesu mtangulizi wetu,
entered on our behalf.
Aliingia kwa niaba yetu.
Again.
Tena.
Where Jesus, who went before us,
ambapo Yesu mtangulizi wetu,
has entered on our behalf.
Aliingia kwa niaba yetu.
He has become a high priest.
Yeye amekuwa kuhani mkuu.
Forever.
Milele.
In the order of Melchizedek.
Kwa mfano wa Melchizedeki.
Does somebody understand this?
Je, mtu anaelewa haya?
This is what I'm talking about.
Hiki ndicho ninachonena kukihusu.
The supremacy of the Melchizedek priesthood.
Ukuu wa ukuhani wa Melchizedeki.
Because,
kwa sababu,
his priesthood,
ukuhani wake,
saw the weaknesses of the Levitical priesthood.
Uliona udhaifu wa ukuhani wa Kilawi.
He saw the deficiencies of the Aaronic priesthood.
Aliona upungufu wa ukuhani wa Aroni.
There is no way Levi,
hakuna vile Lawi,
was going to offer for us an atonement unto God,
angeenda kutupeania dhabihu kwa Mungu,
when he himself,
wakati yeye mwenyewe,
had a weakness,
alikuwa na udhaifu,
when he himself,
wakati yeye mwenyewe,
had sinned,
alikuwa na dhambi,
when he had to offer a sin sacrifice for himself first,
wakati ilimbidi apeane dhabihu ya dhambi kwa ajili yake kwanza,
and every year he has to go back there,
na kila mwaka yambidi aende hapo tena,
then that priesthood is not eternal.
Basi huo ukuhani si wa milele.
But now comes Melchizedek.
Lakini sasa yuaja Melchizedeki.
I love God.
Nampenda Mungu.
The Lord I love.
Bwana nampenda.
Because he saw,
kwa sababu aliona,
the weaknesses of the Levitical priesthood.
Udhaifu wa ukuhani wa Kilawi.
Much earlier.
Mapema zaidi.
And so he brought the Melchizedek priesthood.
Kwa hivyo akaleta ukuhani wa Melchizedeki.
Even when Levi was still in the loins of his parents.
Hata wakati Lawi alikuwa ngali kwa viuno vya wazaziwe.
And for you, the Gentile church.
Na kwa wewe kanisa la kimataifa.
This is what grafted you into the covenant of Abraham.
Hiki ndicho kilicho kuungamanisha katika agano la Abraham. Abrahamu.
This is why today God can call you as pastors.
Ndio sababu leo hii Bwana anaweza kuwaiteni kama wachungaji.
Because otherwise it could have been only in Israel and only Levi.
Kwa sababu la sivyo ingelikuwa tu ni Israeli peke yake na kwa kabila la Lawi peke yake.
The supremacy of Melchizedek's priesthood.
Ukuu wa kuhani wa Melchizedeki.
And look at what he says further on.
Natazama anachosema kuendelea mbele.
The book of Hebrews chapter 7.
Kitabu cha Waibrania mlango wa 7.
Verses 11 all the way to verse 28.
Mustari wa 11 hadi 28.
I am still defining the priesthood of Melchizedek.
Bado ninaelezea ukuhani wa Melchizedeki.
And the supremacy of Melchizedek.
Na ukuu wa Melchizedeki.
Listen to this very carefully.
Sikiliza haya kwa umakinifu.
The reason I'm tying a lot of gravity to defining this Melchizedek.
Sababu inayofanya nafungamanisha uzito mwingi katika kuelezea huyo Melchizedeki.
Even touching on his priesthood.
Hata kuuguzia ukuhani wake.
And its supremacy.
Na ukuu wake.
Superiority of his priesthood.
Ukuu wa ukuhani wake.
The superiority of his tabernacle.
Ukuu wa hema lake.
Is because.
Ni kwa sababu.
Once you will understand this.
Punde utakapoelewa haya.
Then I'll talk about his day.
Basi nitaongea kuhusu siku
yake. Because now you will understand.
Maana sasa utaelewa.
How serious his day is.
Jinsi siku yake ilivyo ya kumaanisha.
Very serious of gravity.
Ya kumaanisha sana ya uzito.
So that is why I am going around trying to pull out the seriousness of his person.
Na ndio sababu ninaenda hapa na pale nikijaribu kuileta na kutokeza kumaanisha kwa utu wake.
Hebrews chapter 7 verses 11 on.
Waibrania mlango wa 7 kuanzia 11 kuendelea.
He says.
Asema.
If perfection could have been attained through the Levitical priesthood.
Kama ukamilifu ungeweza kupatikana kwa njia ya ukuhani wa Walawi.
For on the basis of it the law was given to the people.
Kwa kuwa katika msingi huo sheria ilitolewa kwa watu.
Why was there still need for another priest to come?
Kwa nini basi imekuwepo haja ya kuja kuhani mwingine?
One in the order of Melchizedek.
Katika mfano wa Melchizedeki.
Not in the order of Aaron.
Wala si kwa mfano wa Haruni.
For when there is a change in the priesthood.
Kwa kuwa yanapotokea mabadiliko ya ukuhani.
There must also be a change in the law.
Pia lazima vivyo hivyo yawepo mabadiliko ya sheria.
Precious people, he continues to say.
Watu wa dhamani, anaendelea kusema.
He of whom these things are said.
Yeye ambaye ndiye anayesemwa katika mambo haya.
Belonged to a different tribe.
Alikuwa wa kabila jingine.
And no one from that tribe has ever served at the altar.
Na hakuna mtu wa kabila hilo aliyekuwa amehudumu katika madhabahu.
For it is clear that our Lord descended from Judah.
Kwa maana ni dhahiri kwamba Bwana wetu alitoka katika uzao wa Yuda.
And in regard to this tribe, Moses said nothing about priests.
Tena kuhusu kabila hilo, Musa hakusema lolote kwa habari za makuhani.
Let me stop there for a moment.
Hebu nisimamie hapo kidogo.
He says.
Anasema.
That when there was a change in the priesthood.
Ya kwamba kulipokuweko na mabadiliko katika ukuhani.
In the kingdom of God in heaven.
Katika ufalme wa Mungu juu mbinguni.
Let me describe this for you.
Hebu niwaelezeni haya.
When Adam lived in the garden of Eden.
Wakati Adamu alipoishi katika bustani la Edeni.
In the cool of the day.
Katika wakati wa kutulia kwa siku.
Adam walked with God.
Adamu alitembea na Mungu.
In the cool of the day.
Katika kutulia kwa siku.
But when man sinned.
Lakini wakati mwanadamu alipotenda dhambi.
Fell to sin.
Alipangukia dhambi.
Judgment came.
Hukumu ikaja.
And the two kerubi.
Na makerubi wawili.
With flaming swords.
Na upanga za moto
were placed on the eastern gate
wakawekwa kwa lango la mashariki
to stop mankind
kumzuilia mwanadamu
from accessing the tree of life
kufikia ule muti wa uzima
hence death entered
hivyo basi kifo kikaingia
after that time
na baada ya hapo
a period realized
muda ukatambuka
a period appeared
muda ukafika
when not much was known
ambapo sio mengi yalijulikana
much was not known
mengi hayakujulikana
of what is going to be of mankind
kuhusiana na kile kitakachomfanyikia mwanadamu
a quiet period appeared
kipindi cha ukimya unyamavu kikakuweko
when mankind did not know what is going to befall us what is our fate
wakati mwanadamu hakujua ni nini itakachotufanyikia hatima yetu ni ipi
and then
halafu
you now see when in heaven
unaona sasa wakati ambapo mbinguni
God hatches out the plan for the redemption of mankind
Mungu anatangua mpango wa ukombozi wa mwanadamu
When the Lord
wakati Bwana
had kept its secrecy in heaven
alikuwa ameweka siri yake juu mbinguni
and covered it with his veil
na kuifunika kwa pazia lake
nobody could know what is the plan for redemption
hakuna mtu angejua mpango wa ukombozi ni upi
listen precious people
sikilizeni watu wa dhamani
A quiet period appeared.
Kipindi cha unyamavu kikaweko.
When men did not know what is going to be our fate.
Wakati mwanadamu hakujua hatima yetu itakuwa ipi.
Now we have sinned.
Sasa tumetenda dhambi.
And then,
halafu
immediately.
Pale pale.
When the Lord finally hatches out the redemption plan for men.
Wakati Bwana hatimaye anatangua mpango wa ukombozi wa mwanadamu.
When he removed the veil.
Wakati alipoondoa pazia.
Over the blueprint for the redemption of mankind.
Juu ya ile siri ya ukombozi wa mwanadamu.
We see in Genesis 14:17 to 20.
Tunaona katika Mwanzo 14 mstari wa 17 hadi 20.
We have read already.
Tumekwisha isoma tayari.
We see that he sends Melchizedek.
Tunaona kwamba anamtuma Melchizedeki.
To encounter mankind.
Akutane na mwanadamu.
To encounter Abraham.
Akutane na Abrahamu.
And we see that Melchizedek.
Na tunaona kwamba Melchizedeki.
In a symbolic way.
Katika njia ya ishara.
Melchizedek finds when Abraham has come from defeating the kings of evil.
Melchizedeki anapata Abrahamu akiwa anarudi kutoka kuwashinda wafalme wa uovu.
And he meets him in the valley of Shaveh.
Naye anakutana naye katika bonde la Shawe.
And he blessed him.
Na akambariki.
And when he blessed him.
Na alipombariki.
He brought out the bread we are going to see shortly.
Akaleta mkate ambao tunaenda kuona kwa kitambo kidogo.
And the wine.
Na divai.
And he uses it to bless him.
Na anaitumia kumbariki.
In the biggest prophetic act.
Katika kitendo kikubwa zaidi cha kiunabii.
In the biggest prefiguration of the cross.
Katika ile onyesho la mwanzoni kubwa sana la msalaba.
And the blood.
Na damu.
After Melchizedek has encountered Abraham.
Baada ya Melchizedeki kukutana na Abrahamu.
Look at what happens.
Tazama kinachofanyika.
In Genesis chapter 14 he encounters Abraham.
Katika Mwanzo 14 anakutana na Abrahamu.
Genesis 18 a covenant is pronounced.
Mwanzo 18 agano linatamkwa.
The door that Melchizedek opened.
Mlango ambao Melchizedeki aliufungua.
It now begins to realize.
Sasa inaanza kuonekana.
It begins to manifest.
Inaanza kudhihirishwa.
And then now we see that there is a cascade of visitations.
alafu sasa tunaona kunayo mifululizo ya utembeleo.
Many visitations now take place.
Mitembeleo mingi sasa inafanyika.
After Melchizedek has come.
Baada ya Melchizedeki kuja.
And open the door.
Na kufungua mlango.
And we see further on.
Na tunaona mbele zaidi.
The visitation by the three visitors from on high.
Mtembeleo wa wageni watatu kutoka juu binguni.
Let me tell you.
Hebu niwaambieni.
When I look at some of these visitations.
Wakati ninapotazama baadhi ya hii mitembeleo.
That came to ascertain.
Iliyokuja kudhibitisha.
To confirm.
Kudhihirisha.
The blessing Melchizedek had spoken.
Baraka ambayo Melchizedeki alikuwa amenena.
Then I don't even understand how big this priesthood is.
Kisha basi hata sielewi ukuhani huu ni mkubwa kiasi gani.
Because they were follow-up visitation.
Kwa sababu ilikuwa ni mitembeleo fuatilizi.
We now see when Abraham is given a covenant.
Sasa tunaona wakati Abrahamu anapopewa agano.
An eternal covenant.
Agano la milele.
In Genesis 17.
Katika Mwanzo 17.
Genesis 18.
Mwanzo 18.
We see the three visitors from on high.
Tunawaona wageni watatu kutoka juu binguni.
All these.
Haya yote.
Were just the fruits of Melchizedek's pronouncements.
Ilikuwa tu ni matunda kutokana na matamshi ya Melchizedeki.
Again I repeat.
Tena ninarudia.
Genesis 14 he appears.
Mwanzo 14 anakuja.
Genesis 17 the covenant eternal is declared with God.
Mwanzo 17 agano la milele linatangazwa na Mungu.
Genesis 18 the three visitors from heaven.
Mwanzo 18 wageni watatu kutoka juu binguni.
And if I look at the three visitors.
Na nikiwatazama hao wageni watatu.
One of them.
Mmoja wao.
That was on this side.
Ambaye alikuwa upande huu.
Here.
Hapa.
Was the Lord himself.
Ni Bwana mwenyewe.
So I don't understand the supremacy of Melchizedek.
Why do sielewi ukuu huu wa Melchizedek?
It is so high.
Ni juu sana.
We may never understand in this lifetime.
Huenda hatutaelewa katika maisha haya.
In the same Genesis 18.
Mwanzo hiyo 18.
There is a pronouncement there.
Kunalo tangazo hapo.
When they say.
Ambapo wanasema.
Where is Sarah?
Yu wapi Sarah?
Genesis 18, turn with me there.
Mwanzo 18, geuka pamoja nami hapo.
Hallelujah.
Hallelujah.
Genesis 18.
Mwanzo 18.
He says.
Asema.
Where is your wife Sarah?
Yuko wapi Sarah mkeo?
They asked.
Wakamuuliza.
There in the tent.
Yuko huko ndani ya hema.
He said.
Akasema.
Then the Lord said.
Kisha Bwana akasema.
I will surely return to you about this time next year.
Hakika nitakurudia tena majira kama haya mwakani.
And Sarah your wife.
Naye Sarah mkeo.
Will have a son.
Atakuwa na mwana.
You begin to understand.
Unaanza kuelewa.
The supremacy of this Melchizedek priesthood.
Ukuu wa ukuhani huu wa Melchizedeki.
He says.
Anasema.
He appears in Genesis 14.
Anakuja katika Mwanzo 14.
And to confirm his blessing.
Na kudhibitisha baraka zake.
Now we see that there is a follow-up visitation to ascertain covenant.
Sasa kunao mtembeleo wa kufuatilia wa kudhibitisha agano.
Between God and mankind.
Baina ya Mungu na mwanadamu.
God and Abraham.
Mungu na Abrahamu.
And we see further on in Genesis 18.
Na tunaona mbele zaidi katika Mwanzo 18.
The visitors from on high.
Wageni kutoka juu binguni.
And they say, by this time next year.
Nao wanasema, kwa majira kama haya mwakani.
Your wife Sarah.
Mkeo Sarah.
Will have a baby boy.
Atakuwa na mwana.
And when you move on to Genesis chapter 20.
Na wakati unaendelea kwenda Mwanzo mlango wa 20.
21.
21.
Isaac appears.
Isaka aonekana.
And now I want to focus on 22 a bit.
Na sasa ninataka nilenge kwa 22 kidogo.
And then you will quickly understand what this Melchizedek speaks about.
Alafu kwa haraka utaelewa hii siku ya Melchizedek yanena kuhusu nini?
Genesis 22.
Mwanzo 22.
In Genesis 22.
Katika mwanzo mlango wa 22.
When Isaac has been born.
Wakati Isaka amekwisha zaliwa.
Then the Lord now tests Abraham.
Kisha Bwana sasa anamjaribu Abrahamu.
And you see the symbolism of that, how it is tied in with the pronouncement of Melchizedek at the Valley of Shaveh.
Na utaona ashirio lake, jinsi ilivyo ungamanisha, na hii ya Melchizedeki katika bonde la Shaveh.
Genesis 22, turn with me there.
Mwanzo 22, geuka pamoja nami hapo.
Verse 1 to 19.
Mstari wa kwanza hadi 19.
I'm going to read bits and pieces.
Nitaenda kusoma vipande vipande.
But at home you can read verses 1
lakini nyumbani,
to 19.
Nyumbani unaweza kusoma mstari wa kwanza hadi wa 19.
He says,
anasema,
sometime later God tested Abraham.
Baadaye Mungu akamjaribu Abrahamu.
He said to him,
akamwambia,
Abraham.
Abrahamu,
here I am.
Mimi hapa.
He replied.
Akamjibu.
Then God said.
Kisha Mungu akamwambia.
Take your son.
Muchukue mwanao.
Your only son.
Mwana wako wa pekee.
Isaac.
Isaki.
Whom you love.
Umpendaye.
And go to the region of Moria.
Uende katika inchi ya Moria.
And sacrifice him there.
Mutoe huko kama sadaka.
As a burnt offering.
Sadaka ya kuteketezwa.
On one of the mountains.
Juu ya mlima moja wapo.
I will tell you about.
Nitakayo kuambia kuihusu.
This is big.
Hii ni kuu.
We see the materialization.
Waona dhihirisho lake.
Now listen to this.
Sasa sikiza haya.
In Genesis 22.
Katika mwanzo mlango wa 22.
We see the Lord coming to Abraham.
Tunamwona Bwana akimjia Abrahamu.
When he comes to Abraham.
Anapomjia Abrahamu.
He tells Abraham.
Anamwambia Abrahamu.
To take his one and only son.
Amchukue mwanawe mmoja na wa pekee.
Whom he loves.
Ampendaye.
Your mind can already begin to calculate.
Tayari mawazo yako yanaweza kuanza kupiga hesabu.
What was going on there?
Nini kilikuwa kinaendelea hapo?
His one and only son.
Mwanawe mmoja na wa pekee.
Whom he loves so much.
Ampendaye sana sana.
To take him.
Amchukue.
Into the region of the Moria.
Katika sehemu ya Moria.
And he says, when you reach there,
na nasema utakapofika huko,
I want you to sacrifice him as a burnt offering.
Nataka umtoe dhabihu kama sadaka ya kuteketeza.
On a mountain I'll tell you about.
Katika mlima nitakao kuambia kuhusu.
We know in the region of the Moria.
Tunajua kwamba katika hiyo sehemu ya Moria.
This is the Temple Mount.
Hiyo ndiyo mlima wa hekalu.
This is Mount Moria.
Hiyo ndio mlima Moria.
And then,
halafu,
further on in Genesis 22,
mbele zaidi,
you see Isaac walking with the father.
Unaona Isaka akitembea na baba yake.
Isaac is walking with the father.
Isaka anatembea na baba yake.
And the Isaac says,
naye Isaka anasema,
that father,
kwamba baba,
the firewood I see,
kuni ninaziona.
The knife I see.
Na kisu ninakiona.
The fire I see.
Moto ninauona.
But where is the lamb for the sacrifice?
Lakini je, yu wapi mwanakondoo wa kuteketezwa kama dhabihu?
And then,
halafu,
immediately,
papo hapo,
the father contests, he responds.
Baba anajibu.
My son,
mwanangu,
the Lord,
Bwana,
will provide
atapeana
the lamb for the sacrifice.
Mwana kondoo wa dhabihu.
And they continue.
Na wanaendelea.
And they go up to the mountain of the Lord.
Na wanaenda mpaka juu ya mlima wa Bwana.
And in Hebrew.
Na katika Kibrania.
They say.
Wanasema.
Yehovah.
Yehovah.
They call him Yehovah Eloheinu. The Lord.
Bwana.
The Lord will see to it.
Bwana ataiona.
Don't worry, my son.
Usijali mwanangu.
The Lord will see to it.
Bwana atayona.
So they were coming. until they reached the peak.
Hadi wakafika kilele.
And he raised an altar unto the Lord.
Naye akainua madhabahu kwa Bwana.
And when he raised that altar,
na alipoinua hayo madhabahu,
and then he prepared the wood,
alafu akaandaa kuni,
and Isaac,
na Isaka.
When he lifted his hand,
alipoinua mkono wake,
to sacrifice him,
kumtoa sadaka.
Then the Lord spoke from heaven.
Kisha Bwana akanena toka juu mbinguni.
And said, Abraham, Abraham.
Akasema, Abrahamu, Abrahamu.
Don't touch him.
Usimguse.
Do him no harm.
Usimfanye dhuru lolote.
Remember,
kumbuka,
this was the promised child.
Huyo alikuwa ndiye mwana wa ahadi.
And what was the blessing of Abraham?
Na baraka za Abrahamu zilikuwa zipi?
The blessing of Abraham,
baraka za Abrahamu,
was that the Messiah would come from his lineage.
Ni kwamba Masihi angetoka katika ukoo wake.
And that's why you see Melchizedek appears.
Na ndio sababu unaona Melchizedek anakuja.
The first appearance of the Messiah.
Kuonekana kwa kwanza kwa Masihi.
And then he blesses the very lineage through whom he is coming.
Ambaye anabariki uko ule ule kupitia kwako ambao atakujia.
It is like saying,
nikana kwamba kusema,
tomorrow I want to come for dinner here.
Kesho ninataka nije chakula cha jioni hapa.
But I'm going to come.
Lakini nitakuja.
The day before,
siku kabla,
and get some sodas and put in the fridge.
Na nichukue soda niweke kwenye friji.
Warm water in the fridge.
Maji yaliyomoto kwenye friji.
Bring the lamb for the dinner or whatever.
Alafu nilete mwanakondoo huyo wa chakula cha jioni au chochote kile.
Because I know that this family is not able.
Kwa sababu ninajua kwamba hii jamii haijiwezi.
They cannot measure to my standard.
Hawawezi kufikia viwango vyangu.
For everything to go well tomorrow.
Hivi kwamba kila kitu kienende inavyopasa hapo kesho.
Let me first come and put things in place and bless them.
Wacha kwanza nikuje niandae mambo na niwabariki.
And so tomorrow when I come.
Na kwa hivyo kesho nitakapokuja.
Everything is going as to plan.
Kila kitu kinaenda kulingana na mpango.
That is why he came to bless Abraham.
Ndio sababu Babu alikuja kumbariki Abrahamu.
That when the dispensation would materialize,
kwamba majira yatakapofika,
then everything would go right according to the plan of God.
Kisha kila kitu kitaenda sawa sawa na mpango wa Mungu.
But when you see now,
lakini unapoona sasa,
when there is the offering that is going to be made here,
wakati kunayo sadaka ambayo inaenda kupeanwa hapa,
and this offering,
na hii sadaka,
is supposed to be Isaac.
Inatakikana iwe ni Isaka.
Listen, precious people.
Sikiliza watu wa dhamani.
As he was preparing,
alipokuwa anajiandaa,
to offer Isaac,
kumtoa Isaka kama sadaka,
he was aware,
alikuwa anajua,
that this is the son,
kwamba huyo ndiye mwana,
the spiritual son,
mwana wa kiroho,
through whom the Messiah would come,
kupitia kwaye ambaye Masihi atakuja,
and redeem humanity,
na kuwakomboa wanadamu.
But by faith,
lakini kwa imani.
That's why Abraham is the father of faith.
Ndio sababu Abrahamu ndiye baba wa imani.
He decided, said, for the sake of the blesser,
aliamua kwamba kwa sababu ya mwenye baraka,
I am ready to lay down the blessing,
niko tayari kuweka chini baraka.
And yet in Hebrew they say,
na ilihali katika Ibrania wanasema,
my son Isaac,
mwanangu Isaka,
let your heart not be troubled,
wacha moyo wako usifadhaike.
The Lord God Almighty,
Bwana Mungu mkuu mwenyezi,
the God of Israel,
Mungu wa Israeli,
he will see to it,
ataionea,
that he provides the lamb,
kwamba atapeana mwana kondoo,
for the sacrifice,
wa dhabihu.
And when the hour came,
na wakati saa ilipofika,
behold there was the ram,
tazama kulikuweko na mwana kondoo,
caught in the thicket,
aliyeshikwa kwenye kichaka,
by its horns,
katika pembe zake.
And Abraham took him,
Ibrahimu akamchukua,
and sacrificed him,
akamtoa sadaka.
And on that day it is said,
na katika hiyo siku yasemekana,
immediately Abraham saw a vision,
pale pale Abrahamu akaona maono,
when Jesus was crucified on the cross,
wakati Yesu aliposulubishwa msalabani.
Precious people,
watu wa dhamani,
now you can see,
sasa unaweza kuona,
the supremacy of the Melchizedek's priesthood,
ukuu wa ukuhani wa Melchizedeki.
you can see clearly
unaweza kuona wazi kabisa
that even this prefiguration
ya kwamba hata katika kuonekana kwake tangulizi
this prophetic act
hiki kitendo cha kiunabii
when he brought the bread and the wine
alipoleta mkate na divai
it was a foretelling
ilikuwa ni ashirio
a foreshadowing
ilikuwa ni kivuli kijacho
but behold
kwamba tazama
I am coming back
ninarudi tena
and this is my body
na huu ndio mwili wangu
that has been broken for your sins
ambao umevunjwa kwa ajili ya dhambi zenu
this is my blood
na hii ndio damu yangu
that has been poured for you
ambayo imemwagwa kwa ajili yenu
on the cross
msalabani
I am coming back
ninarudi tena
in other words
kwa maneno mengine
I will be back
nitarudi
the Lord was saying
Bwana alikuwa akisema
and when I come back
na nitakapokuja
it is total redemption
ni ukombozi kamilifu
let us move to the next level
wacha tuende kiwango kifuatacho
precious people
watu wa thamani
hallelujah
hallelujah
you see that the presentation of Isaac
waona kwamba kupeanwa kwa Isaka
his only son
mwanawe wa pekee
was a prefiguring
ilikuwa ni onyesho la kutangulia
of what Jesus
ya kile ambacho Yesu
the lamb of God
mwana kondoo wa Mungu
the darling of heaven
kipenzi cha mbinguni
the one and only son of God
mwana wa Mungu mmoja na wa pekee
whom he loves
ambaye anampenda
that would be offered on Mount Moriah
kwamba angepeanwa katika mlima Moria
in the region around the Moria
katika maeneo hayo ya Moria
I want to move to a very important thing
nataka niende kwa kitu muhimu sana
since we have now seen
kwa sababu sasa tumeona
the supremacy of the Melchizedek priesthood
ukuu wa ukuhani wa Melchizedeki
I want just to explore slowly by slowly
ninataka nitazame pole pole hatua kwa hatua
the features
zile asilia
of this day
za siku hii
that the Lord is celebrating
ambaye Bwana anaisherehekea
and he says
na anasema
in John chapter 1 that we read
katika Yohana mlango wa kwanza tulioisoma
he says
anasema
that in the beginning was the word
ya kwamba hapo mwanzoni kulikuweko na neno
and the word was with God
na hilo neno lilikuwa na Mungu
and the word was God
nalo neno lilikuwa Mungu
And now I know.
Na sasa ninajua.
That this Melchizedek.
Kwamba huyu Melchizedeki.
Is actually the lion of the tribe of Judah.
Kwa hakika ndiye simba wa kabila la Juda.
So he is the word.
Kwa hivyo yeye ndiye neno.
And so this means.
Na kwa hivyo hii inamaanisha.
That when you go through the whole Bible.
Ya kwamba unapopitia Biblia yote.
No wonder.
Si ajabu
you cannot find the word rapture
hawezi kulipata hili neno unyakuzi
let me repeat
hebu nirudie
this now means
hii sasa inamaanisha
no wonder
si ajabu
when you go through the whole bible
unapopitia biblia yote
you cannot find the word rapture
hawezi kulipata hili neno unyakuzi
you cannot find the word rapture
Huwezi kulipata hili neno unyakuzi.
In the Bible.
Katika Biblia.
It is such a big blessing.
Ni baraka kubwa sana sana.
Because now.
Kwa sababu sasa.
You can hear direct from the throne of God.
Munaweza kusikia moja kwa moja kutoka kwa kiti cha enzi cha Mungu.
While people are scratching their heads.
Watu wanakunakuna vichwa vyao.
And tearing their hair.
Na kurarua nywele zao.
Where is this rapture in the Bible?
Hii unyakuzi iko wapi katika Biblia?
How come I don't find it?
Je, yawezekanaje siipati?
For you now you know.
Kwenye nyinyi sasa mnajua.
How your God in heaven calls that day.
Jinsi Mungu wenu aliye juu mbinguni anaiita hiyo siku.
He calls that day.
Anaiita hiyo siku.
Melchizedek's day.
Siku ya Melchizedek.
And the day of light.
Nayo siku ya nuru.
Now you can tell them,
sasa mnaweza kuambia,
I have heard from the Lord.
Nimesikia kutoka kwa Bwana.
The Lord calls it Melchizedek's day.
Bwana huita siku ya Melchizedeki.
And in any case,
na hata hivyo,
it is the day of light.
Ndiyo siku ya nuru.
Now listen very carefully.
Sasa sikiza kwa umakinifu.
We have seen also,
tumeona pia,
in John chapter 1,
katika Yohana mlango wa kwanza,
that he says, and that word became the life of men.
Kwamba hilo neno likafanyika ndio uzima wa mwanadamu.
That is amazing.
Hiyo inashangaza.
Life.
Uzima.
But I know,
lakini ninajua,
that the reign of Melchizedek,
ya kwamba utawala wa Melchizedeki,
and his priesthood,
na ukuhani wake,
is eternal,
ni wa milele.
And so if that day of Melchizedek,
na kwa hivyo iwapo hiyo siku ya Melchizedeki,
is going to be the day of light,
inaenda kukua ndiyo siku ya nuru,
the day of life,
siku ya uzima,
then it must be,
basi lazima iwe,
the day of eternal life,
ni siku ya uzima wa milele.
Now listen to this.
Sasa sikiza haya.
Eternal life.
Uzima wa milele.
How?
Jinsi gani?
Because,
kwa sababu,
the wages of sin,
mushahara wa dhambi,
is death,
ni mauti.
And yet,
na ilihali,
in 1 Corinthians,
katika Wakorintho wa kwanza,
chapter 15,
mlango wa 15,
beginning verse 50,
kuanzia mstari wa 50,
to verse 56,
hadi mstari wa 56,
again,
tena,
1 Corinthians,
Wakorintho wa kwanza,
chapter 15,
mlango wa 15,
verses 50,
mstari wa 50,
to verse 56,
hadi mstari wa 56,
the Lord is describing the day of the wedding of the Lamb.
Bwana anaielezea siku ya harusi ya mwana kondoo.
He is describing the day of rapture.
Anaielezea siku ya unyakuzi.
The day when the Lord will take the church.
Siku ambayo Bwana alitanichukua kanisa.
Let us read 1 Corinthians 15.
Wacha tusome wa Korintho wa kwanza mlango wa 15.
Verses 50 to 56.
Mustari wa 50 hadi wa 56.
He is describing rapture.
Anaelezea unyakuzi.
And he says,
na anasema,
I declare to you brothers,
ndugu zangu nisemalo ni hili,
that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God,
kwamba nyama na damu haviwezi kuuridhi ufalme wa Mungu,
nor does the perishable inherit the imperishable,
wala kuharibika kuridhi kutoharibika.
Listen,
sikilizeni,
I tell you a mystery,
nawaambieni siri,
we will not all sleep,
sote hatutalala,
but we will all be changed,
lakini sote tutabadilishwa,
in a flash,
ghafla,
in the twinkling of an eye,
kufumba na kufumbua jicho,
at the last trumpet,
parapanda ya mwisho itakapolia,
for the trumpet will sound,
kwa kuwa parapanda italia,
and the dead will be raised imperishable,
nao wafu watafufuliwa na miili isiyoharibika,
and we will be changed,
nasi tutabadilishwa,
for the perishable,
kwa maana mwili huu wa kuharibika,
must clothe itself with the imperishable,
lazima uvae kutokuharibika,
and the mortal,
nao huu wa kufa,
with immortality,
lazima uvae kutokufa.
Verse 54,
mstari wa 54,
when the perishable has been clothed with imperishable,
kwa hiyo mwili huu wa kuharibika utakapovaa kutokuharibika,
and the mortal with immortality,
nao huu mwili wa kufa utakapovaa kutokufa,
then the saying that is written will come true,
ndipo lile neno lililoandikwa litakapotimia,
death has been swallowed up in victory,
mauti imemezwa kwa kushinda.
And in verse 55 he mocks death,
na katika mstari wa 55 anadhihaki kifo.
Where, O death, is your victory?
Kuko wapi ewe mauti kushinda kwako?
Where, O death, is your sting?
Uko wapi ewe mauti uchungu wako?
And the sting of death is sin.
Uchungu wa mauti ni dhambi.
Focus on me everybody.
Nitazame kila mtu.
On the day of rapture.
Katika siku ya unyakuzi.
The Lord is coming to take the church.
Bwana anakuja kulichukua kanisa.
On Melchizedek's day.
Katika siku ya Melchizedeki.
He is coming to take the holy church.
Anakuja kulichukua kanisa takatifu.
The imperishable church.
Kanisa lisilo haribika.
The church that is not wearing decay.
Kanisa ambalo halijavalia kuoza.
And we know that sin is decay.
Na tunajua kwamba dhambi ni muozo.
And he says.
Na anasema.
From John chapter 1.
Kutoka Yohana mlango wa kwanza.
That Melchizedek's day.
Kwamba siku ya Melchizedeki.
Is the day of life.
Ni siku ya uzima.
And we have seen.
Na tumeona.
That the reason he says so.
Ya kwamba sababu anayosema vivyo hivyo.
Is because on that day.
Ni kwa sababu katika hiyo siku.
When the Lord takes the holy church.
Wakati Bwana anapolichukua kanisa takatifu.
She will have essentially defeated sin.
Litakuwa kimsingi limeshinda dhambi.
Hence defeated death.
Kwa hivyo litakuwa limeshinda mauti.
Let me say it another way.
Ebu niseme kwa njia nyingine.
She will have defeated death.
Litakuwa limeshinda mauti.
In a flash.
Katika ghafla.
In the twinkling of an eye.
Kwa kufumba na kufumua macho.
At the sounding of the trumpet.
Kwa parapanda kulia.
And she will be taken.
Na litachukuliwa.
And death will never touch her.
Nayo mauti haitawahi kuliguza tena.
Because she will become eternal.
Kwa sababu litafanyika la milele.
The wages of sin is death.
Mshahara wa dhambi ni mauti.
That means on that day.
Hiyo inamaanisha hiyo siku.
The raptured church.
Kanisa litakalonyakuliwa.
Will have defeated sin.
Litakuwa limeshinda dhambi.
That's why when I say walk in righteousness.
Ndio sababu naposema tembeeni katika uhaki.
It is very powerful.
Ni ya nguvu sana.
When I say walk in righteousness.
Ninaposema tembeeni katika uhaki.
It is very very powerful.
Ni ya nguvu sana sana.
Listen to this.
Sikiza haya.
The day of the word.
Siku ya neno.
And the Bible says.
Na Biblia yasema.
In the book of Revelation.
Katika kitabu cha ufunuo wa Yohana.
Chapter 22.
Mlango wa 22.
Verse 7.
Mustari wa 7.
He said, behold, I am coming.
Inasema, tazama naja.
And blessed is he who keeps the words of this book of prophecy.
Na amebarikiwa yeye ayatunzaye maneno ya unabii huu.
So surely if that is the day of the word.
Kwa hivyo, kwa hakika iwapo basi hiyo ndio siku ya neno.
Then surely.
Basi kwa hakika.
The message I have come with.
Ujumbe niliokuja nao.
Is that the church.
Ni kwamba kanisa.
May walk in the word.
Litembee katika neno.
Only those who have walked in the word.
Ni wale tu waliotembea katika neno.
Will be able to fulfill the requirements.
Wataweza kutimiliza mahitaji.
Of the day of the word.
Ya siku ya neno.
Only those who have walked in the life.
Ni wale tu waliotembea katika uzima.
Eternal.
Uzima wa milele.
Will on that day.
Watakuwa hiyo siku.
Enter into life eternal.
Wataingia katika uzima wa milele.
And righteousness.
Na uhaki.
Is life eternal.
Ni uzima wa milele.
Holiness.
Utakatifu.
Is life eternal.
Ni uzima wa milele.
Repentance.
Toba.
Is life eternal.
Ni uzima wa milele.
I want us to move to the next level.
Nataka tusonge kiwango kifuatacho.
The bread.
Mukate.
Why did Melchizedek?
Je, ni kwa nini Melchizedeki?
Bring bread.
Akaleta mukate.
Why did he bring bread?
Je, ni kwa nini alileta mukate?
And give Abraham.
Na kumpatia Abrahamu.
What was the symbolism?
Je, ishara yake ilikuwa nini?
Of the bread
ya mkate
that Melchizedek presented to Abraham.
Ambayo Melchizedeki alimletea Abrahamu.
Turn with me to the book of Isaiah.
Geuka pamoja nami kwa kitabu cha Isaya.
Chapter 55.
Mlango wa 55.
Isaiah 55, 1 to 2.
Isaya 55, mstari wa kwanza na wa pili.
We are targeting verse 2.
Tunalenga mstari wa pili.
Come,
Johnny,
all you that are thirsty.
Ninyi nyote wenye kiu.
Come to the waters.
Johnny kwenye maji.
And you who have no money.
Nanyi ambao hamna fedha.
Come,
Johnny,
buy and eat.
Nunuweni na mule.
Come buy.
Johnny, nunuweni.
Wine and milk.
Divai na maziwa.
Without money.
Bila fedha.
And without cost.
Na bila gharama.
Why spend money?
Kwa nini kutumia fedha?
On what is not bread.
Kwa kitu ambacho si chakula.
And your labor.
Na kutaabikia.
On what does not satisfy.
Kitu kisichoshibisha.
Listen to me.
Sikilizeni nisikilizeni mimi.
Eat what is good.
Na mule kilicho kizuri.
And your soul will delight in the riches of fare.
Nazo nafsi zenu zitafurahia utajiri wa unono.
Listen to this.
Sikiza haya.
He says.
Anasema.
Why waste money on what is not bread?
Kwa nini kutumia fedha kwa kitu ambacho si mkate?
Why waste your time?
Kwa nini kuharibu wakati wenu?
On what does not satisfy?
Kwa kitu kisichoshibisha.
If you look at the Church of Christ in the United Kingdom.
Ukitazama kanisa la Kristo kule United Kingdom.
Darkness and decay.
Giza na muozo.
Has entered the house.
Limeingia katika nyumba.
And become established.
Na kuimarishwa.
To the extent.
Kwa kiwango kwamba.
That homosexuals.
Kwamba mashoga.
They can now also flame right in the church.
Wanaweza kudai haki katika kanisa.
They want to be the bishops.
Wanataka wawe ni maaskofu.
The pastors.
Wachungaji.
And it's all over Europe.
Na iko kote kote Europa.
They are Christians on Sunday.
Wakristo siku ya Jumapili.
And on the other days they are drinking beer.
Na siku zingine hizi zote wanakunywa pombe.
They are watching pornography.
Wanatazama filamu chafu.
They are in homosexuality.
Wako katika ushoga.
Lesbianism.
Ushoga wa kike.
All the abominations.
Kila namna ya machukizo.
If you look at the way the women dress in the church.
Ukiangalia jinsi wanawake wanavalia katika kanisa.
They are literally naked before God.
Halisia wako uchi tuputupu mbele za Bwana.
They have opened their breasts to God.
Wamefungulia Mungu matiti yao.
They want God to see their breasts.
Wanataka Mungu aone matiti yao.
They have done this Lord see.
Wamefanya hivi Bwana ona.
They have opened their legs to God.
Wamefungulia Mungu miguu yao.
They are on tight shirt, mini skirts and slits.
Wamevalia mini skati fupi zilizobana na zinazo sliti.
And the shepherds.
Na wachungaji.
None of them.
Hakuna hata mmoja wao.
Seeks the counsel of God.
Anayetafuta shauri la Mungu.
Seeks the wisdom of God.
Anatafuta hekima ya Mungu.
So he may know.
Ili apate kujua.
That this is wrong.
Kwamba hii ni mbaya.
I must rebuke this.
Lazima nikemee hii.
Because otherwise.
Kwa sababu la sivyo.
They will not see the kingdom of God.
Hawatauona ufalme wa Mungu.
All over Europe.
Kote kote Europa.
That is what is happening.
Hicho ndicho kinachotendeka.
To the extent.
Kwa kiwango kwamba.
That pastors rent out churches during the week.
Kwamba wachungaji wanakodisha makanisa katika siku zingine za wiki.
In Europe.
Kula Europa.
That in the week.
Kwamba katika siku za katikati ya wiki.
It is a bar.
Ni bar.
People are drinking in the church.
Watu wanakunywa kwenye kanisa.
They are going to look for women and pick women from there.
Wanaenda kuwatafuta wanawake na kuwachukua wanawake toka huko.
And on Sunday,
na siku ya Jumapili,
it is the church.
Ni kanisa.
Listen very well.
Sikiliza vyema sana.
In other countries in Europe,
katika inchi zingine kule Europa,
because the pastors cannot sustain the business of church,
kwa sababu wachungaji hawawezi kufadhili hizi biashara ya
kanisa. They rent it out,
wanaikodisha,
and some people buy it,
na watu wengine wanainunua,
and they convert it into a bar,
alafu wanaigeuza inakuwa ni bar,
and the cross, the wooden cross that was at the altar,
na ile msalaba wa mbao uliokuwa kwenye madhabahu,
they leave it there,
wanaiacha tu hapo.
So when people are drinking,
kwa hivyo watu wanapokunywa pombe,
they laugh,
wanacheka,
they say look,
wanasema tazama,
we left the cross,
tuliwacha msalaba,
that people drinking here may know,
kwamba watu wanaokunywa hapa wajue,
that this once used to be a church,
ya kwamba hili wakati fulani lilikuwa ni kanisa,
and that in the days of the Bible,
na kwamba katika siku za Biblia,
the Lord chased away the businessmen from the house,
Bwana aliwafukuza wafanye biashara kutoka kwa nyumba.
But in these days,
lakini siku hizi,
we have chased him away from the house,
sisi tumemfukuza nje ya kanisa.
It is in Netherlands,
iko Netherlands,
it's all over Europe,
iko kote kote Europa.
Precious people,
watu wa dhamani,
why waste money on what is not bread?
Je, kwa nini kuharibu fedha kwa kile kitu kisicho mkate?
Why waste your time on what does not satisfy?
Kwa nini kuharibu wakati wako kwa kitu kisichoshibisha?
The gospel of prosperity,
injili ya ufanisi,
is a gospel that does not, you know, the way you eat something and does not satisfy you.
Ni injili ambayo waelewa jinsi unakula kitu lakini hakikutoshelezi.
You are hungry, you are given half egg, try it like this, you eat it, you feel more hungry.
Una njaa, unapewa nusu yai lililokaangwa, unakula unahisi njaa hata zaidi.
The gospel of prosperity,
injili ya ufanisi,
that gospel,
hiyo injili,
is not bread,
sio mukate,
it is not the true bread,
sio mukate wa kweli,
that gospel does not satisfy,
hiyo injili haishibishi.
And the Lord is saying,
naye Bwana anasema,
come,
njoni,
and eat for free,
na mule bure bila malipo.
And you are wasting money on the prosperity bread,
na mnaharibu pesa kwa mkate huu wa ufanisi.
And every day you are hungry,
na kila siku una njaa.
Turn with me to the book of Matthew 26.
Geuka pamoja nami kwa kitabu cha Mathayo mtakatifu mlango wa 26.
Matthew 26, precious people,
Mathayo mtakatifu 26, watu wa dhamani.
Read with me Matthew 26 on the bread.
Soma pamoja nami Mathayo mtakatifu 26 kuhusiana na mkate.
Matthew 26.
Mathayo mtakatifu 26.
Verse 17.
Mstari wa 17.
He says,
asema,
17 to 30.
17 hadi 30.
On the first day of the feast of unleavened bread,
siku ya kwanza ya sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu,
the disciples came to Jesus and asked,
wanafunzi walimjia Yesu wakamuuliza,
where do you want us to make preparations for you to eat the Passover?
Unataka tuandae wapi kwa ajili yako ili ukuila Pasaka?
He replied,
akajibu,
go into the city,
nendeni kwa muji,
to a certain man,
kwa mtu fulani,
and tell him,
mukamwambie,
the teacher says,
mwalimu asema hivi,
my appointed time is near,
saa yangu imekaribia,
I am going to celebrate the Passover with my disciples at your home,
nitaiadhimisha Pasaka pamoja na wanafunzi wangu katika nyumba yako.
So the disciples did as Jesus had directed them,
hivyo wanafunzi wakafanya kama vile Yesu alivyokuwa amewaelekeza,
and prepared the Passover,
nao wakaandaa Pasaka.
When evening came,
ilipofika jioni,
Jesus was reclining at the table,
Yesu alikuwa ameketi mezani,
with the 12,
pamoja na wale 12.
And while they were eating,
nao walipokuwa wakila,
he said,
Yesu akasema,
I tell you the truth,
amin amin na nitawaambieni.
One of you will betray me.
Mmoja wenu atanisaliti.
They were very sad.
Wakahuzunika sana.
And began to say to him.
Wakaanza kumwambia.
One after the other.
Mmoja baada ya mwingine.
Surely not I, Lord.
Je, ni mimi Bwana?
Jesus replied.
Yesu akawaambia.
The one who has dipped his hand into the bowl with me will betray me.
Yule aliyechovya mkono wake katika bakuli pamoja nami ndiye atakayenisaliti.
Verse 26.
Mstari wa 26.
While they were eating,
walipokuwa wanakula,
Jesus took bread.
Yesu akachukua mukate.
Gave thanks.
Akashukuru.
And broke it.
Akaumega.
And gave it to his disciples.
Akawapa wanafunzi wake.
Saying,
akisema,
twaeni and eat this.
Mule huu.
This is my body.
Huu ndio mwili wangu.
Then he took the cup.
Kisha akachukua kikombe.
Gave thanks.
Akashukuru.
And offered it to them.
Akawapa.
Saying,
akisema,
drink from it.
Kunyweni nyote kutoka
kwacho. All of you.
Nyote kutoka kwacho.
This is my blood.
Hii ndio damu yangu.
Of the covenant.
Ya agano.
Which is poured out for many for the forgiveness of sin.
Ile imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi.
I tell you,
naambieni,
I will not drink of this fruit of the vine from now on.
Tangu sasa sitakunywa tena kutoka katika uzao huu wa mzabibu.
Until the day when I drink it anew with you in my Father's kingdom.
Mpaka siku ile nitakapokunywa mpya pamoja nanyi katika ufalme wa baba yangu.
Very, very mighty.
Kuu sana sana.
Listen to this.
Sikiza haya.
Listen to what the Lord is saying on the bread.
Sikiza kile ambacho Bwana anasema kuhusiana na mkate.
When Melchizedek presents the bread.
Wakati Melchizedeki anapouleta mkate.
To Abraham.
Anampa Abrahamu.
He said, behold, this is my body.
Anasema tazama huu ndio mwili wangu.
That has been broken for you.
Ambao umevunjwa kwa ajili yenu.
That will break for you.
Utakaovunjwa kwa ajili yenu.
If you look at the way they prepare the Jewish matzah.
Ukiangalia jinsi walivyoiandaa matzah ya Kiyahudi.
That is the unleavened bread.
Huo ndio mkate usiotiwa chachu.
That has no yeast.
Isiyo na chachu.
It is ridged. There are ridges, stripes.
Iko na mabonde mabonde, mishazari.
Stripes. And the way the stripes go. They are swollen, stripes, swollen, stripes, swollen. They swell up, swell up, swell up. Just like someone has been struck and the blood swell. You know that.
Ni mishazari. Ni kama imefura hapa, inabonde hapa. Imefura hapa, inabonde. Kana kwamba mtu amecharaza kiboko.
They appear like the stripes on his back.
Yaonekana kama yale mapigo mgongoni mwake.
And the blood, the wine.
Nayo damu, divai.
But the blood in that cup.
Lakini damu katika hicho kikombe.
The wine that represents the blood.
Divai iashiriayo damu.
When Melchizedek is speaking to Abraham.
Wakati Melchizedeki anaponena na Abrahamu.
That wine also speaks of the dispensation of the opening of the third seal of the scroll of God in heaven.
Hiyo divai pia inanena kuhusu majira ya kufungua kwa muhuri wa tatu katika gombo la Mungu juu binguni.
And you see very clearly that it speaks about the oil and the wine church of this hour.
Na unaona wazi kabisa ya kwamba inanena kuhusu kanisa la divai na la mafuta la saa hii.
I've shared quite a bit on the third seal.
Nimeshiriki mengi zaidi kuhusiana na muhuri huo wa tatu.
When I prophesied the global economic crisis.
Wakati nilipotabiri kuhusu shida na utata wa kiuchumi ya kidunia.
John chapter 6, I want to finish this.
Yohana mtakatifu mlango wa 6, nataka nimalize haya.
Again, John chapter 6 verses 32 to 33.
Yohana mtakatifu mlango wa 6 kuanzia 32 hadi 33.
He says,
asema,
Jesus said to them,
Yesu akawaambia,
I tell you the truth.
Amin, amin nawaambieni.
It is not Moses who has given you the bread from heaven.
Si Musa aliyewapa mikate kutoka binguni.
But it is my Father who gives you true bread from heaven.
Bali baba yangu ndiye anawapa mkate wa kweli kutoka binguni.
For the bread of God is he who comes down from heaven and gives life to the world.
Kwa maana mkate wa Mungu ni yule ashukaye kutoka binguni na kuupa ulimwengu uzima.
Verse 35.
Mstari wa 35.
Then Jesus declared.
Yesu akawaambia.
I am the bread of life.
Mimi ndimi mkate wa uzima.
He who comes to me will never hunger.
Yeye ajaye kwangu hataona njaa kamwe.
And he who believes in me will never thirst.
Na yeye aniaminie hataona kiu kamwe.
Verse 41 he repeats the same.
Mstari wa 41 anarudia yayo hayo.
I am the bread that came from heaven.
Mimi ndimi mkate ulioshuka kutoka binguni.
He goes on to 51.
Anaendelea hadi 51.
I am the living bread.
Mimi ni mkate wa uzima.
Precious people.
Watu wa dhamani.
I know that this message is very hot.
Najua kwamba ujumbe huu ni moto sana.
What did he mean when he said I am the light?
Je, alimaanisha nini aliposema mimi ndimi nuru?
The light of the world.
Nuru ya ulimwengu.
When he said Melchizedek's day is the day of light.
Aliposema siku ya Melchizedek ndio siku ya nuru.
What did he mean?
Je, alimaanisha nini?
What is the message he sent me with?
Je, ujumbe upi ndio alionituma nao?
In other words, he said.
Kwa maneno mengine alisema.
I am the light of the world.
Mimi ndimi nuru ya ulimwengu.
You are the light of the world.
Wewe ndio nuru ya ulimwengu.
Behold, you are now children of the light.
Tazama ninyi sasa ni wana wa nuru.
That is a whole sermon.
Hiyo ni ibada mzima.
But now you can see the implication.
Lakini sasa waweza kuona maana.
The Lord is saying.
Bwana anasema.
Let us walk in the light.
Wacha tutembee katika nuru.
If you are children of God,
iwapo ninyi ni wana wa Mungu,
then you must also be children of the light.
Basi pia ni lazima muwe wana wa nuru.
And if Melchizedek's day,
na iwapo siku ya Melchizedek
is the day of life,
ndio siku ya nuru,
then only those,
basi ni wale tu,
who on that day,
ambao katika hiyo siku,
will be found walking in the light,
watapatikana wakitembea katika nuru,
walking in the light of God,
wakitembea katika nuru ya Mungu.
Only them will inherit the day of light.
Hao tu ndio watakao irithi siku ya nuru.
Only those that walk while they emit the light of the world.
Wale tu ambao wanatembea wakiangaza nuru ya ulimwengu.
Will see the rapture of the church.
Wataona unyakuzi wa kanisa.